thank you, Brother.
Sure be. It's really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around.
Ngiyabonga mnaket. Ngiyabonga. Ngiyabonga mnaket William. Sanibonani ekuseni bangani. Ngi loku kwemndeni wakashakarien. Umnakethu Williams natsatse Williams nalabaningi babo lapha bayati ngako ngakubona loko embonweni cishe iminyaka lemibili kuya kulemithathu ngaphambi kwekuthi agule futhi kwendeka futhi eminyakeni lophelile ngesikhathi silapha ngiyakholwa kwakungabhimbithwane engcunguthelene kwakungalesikhathi ukuthi lo mpriest ngubani ligama lakhe na ngiyalikhohlwa ligama lakhe manje beka lapha Stanley, umbishopi Stanley, lovela ebandleni lasekatolika. Niyakhumbula ngesikhathi angilethela libhayibheli. Niyati futhi washo kimi. Kwakukuprofeta lokunyendana, ndodakati yami uphilisiwe. Uthi bekade ukuthi umbono wawushito ukuthi angeke asinze. Bekade okufa emkhathini wensimbi yesibili noma yesithathu ngo ekuseni. Niyakhumbula lokho na? Ngako ngensimbi yesibili noma yesithathu ngo futhi bengeke ngimtshele Demos kepha noko ngamtshela amake wakhe lo ngamtali khona ngale ekamelweni ngesheya kwendzawo lapha ngathi angeke asinze ngosikathi Shakarian wathi yeboke wonke umuntu uya prophet ngathi kusobala bengingaba neliphutha cobo lwami kodwa ngakusho angeke asinze Ngatshela labanengi babo cishe eminyakeni lemithathu lendlulile ngambona agijimela impilo yakhe futhi waya embedzeni futhi waphamisa tandla takhe futhi wangimemeta kanjalo futhi angikhonanga nekufinyelela ngisho nakuye futhi ke ngambona afa futhi ngabuka futhi kwakunendvo letside kwakuneliwashi futhi lathi kusemkhatsini wensimbi yesibili neyesithathu nto futhi ngako lo mbishopu wathi yeboke ngobuka nje futhi ngibone ukuthi kufezeka kanjani lokho ngako kwafezeka Siyathabuka sibili ngiva ukuthi libandla lilahlekelwe ngumuntu lomkhulu kuthathe Florence Shakarian kodwa bekangumhlabeleli lomkhulu bekangwesifazane locwaliswe ngamoya benginamake wakhe make wakhe bekangilomunye webekucala kuxhumana nabo lengaba nako eWest Coast ngesikhathi make wakhe aphiliswa ngesikhathi bodokotela bekaqhulekile futhi avuvuke konke Uthi ngako lo dokotela lobeka lapho wangitshela wathi manje thulisisa uma ukhuleka ungendi umsindo lomnengi lowesifazane uyafa ngathi yebo mnumzane futhi wathi khona ke achubeka asolo nje angitshela futhi yebo ke ngangingenalo ngisho lithuba lekuvula umlomo wami kanjalo ngako kwakungumnakethu Demos lo wangitshela ukuthi ngichubeke futhi ngenyuke futhi ngimbone ngako ngenyukela estairs futhi Florence bekaguqe kesilweni ngaleso sikhathi intombatanyana lenhle nalabanengi labanye besifazane futhi ngaya ngakhona ngase ngiyamkhulekela futhi ngakusho futhi bekaqhulekile futhi ngamtshela ukuthi utovuka futhi futhi wavuka eminyakeni lethi ayibe mibili kamuva wafa futhi manje uNkulunkulu uyayiphendvula imikhuleko yethu futhi siyakwathi lokho siyakholwa ukuthi sonke Sifike lapha ngentsandvo yaNkulunkulu futhi sihamba ngendlela lefanayo ngamunye ngamunye sonke ngamunye sitokwewela lelo sango futhi kungakho silapha manje kuseni sibuthene endzawonye kule nhlanganyelo yemadoda labo somabhizinisi labangemaKristu ukukhuluma ngale tinto lethi futhi sitilungiselele ngoba siyathi impela tifanele tifike manje thathe Florence ungwesifazane lo semusha iminyaka lengemashumi lamane nakubili kudzala umnakethu Williams ungitshelile nje futhi lo musha impela kodwa ngaphambi kokuthi ba bekade ukuthi bekanale sifo lesi ngani ngabona umbono wakhe futhi wangitshela umphumela wakhe khona ke bekuyoba njalo uNkulunkulu wathi konke ngako futhi yena abona Jesu ekamelweni ngaphambi kokuthi ahambe asifuni nje kumkhulekela ngoba sikwendile lokho kakhulu impela Sifuna nje kubonga uNkulunkulu ngempilo lebe isemkhatsini wethu lesifake lugcozi sonke njengathathe Shakarian futhi sifuna kuphulekela umnakethu Demos thathe Rose Uthi khumbulani babene kushayeka lokwesabisa kamatima kakhulu empilweni yabo ekugcineni ngubabe wakhe sathi wabo manje kuyakhe iminyaka yekugcina kodwa futhi ya ngaphansi kwe ngaphansi tinyanga letilishumi nathathe sathi Edna futhi ngako ngiyati ukuthi ngivelane kanjani emnakethu Demos ngibe nababe umnakethu umkami neluswane kuhamba nje ngekwehlukana emkhatsini wetinsuku letimbalo ngako ngiyati ukuthi uva kanjani manje ekseni wathi kuphela uma ume kuleto ticathulo kungaleso sikhathi lo wathi ngaso ukuthi kuvelwana kanjani futhi kwendiwe ngimi lucobo loko ngiyacolisa ngishaye insinjana lelusito phansi lapha ngabana thite ngesandla sami ngako ngiyacolisa ngikukhalise kakhulu futhi ngingakaconzi
so let us stand now while we if you can
ngako asime manje sisa uma ningakhona uma ku asikhothamise tinhloko tethu Baba lo sezulwini sihlangene lapha manje ekseni kutokhonta wena nekukubonga nekudumisa nekuthumela Jesu umhlengi wethu kuthi sinelithemba emva kokuba lempilo sendlulile sibona ukuthi akuchonzakali kakhulu ukuthi siphila lapha sonke sikhathi Futhi babe kubona timo letilusizi lemitimba lengangena kuto siyajabula asidzingeki kuhlala lapha sonke sikhathi wena wende indlela yekuphunyuka endasi kujabula esigodzini sekufa Futhi babe siyakuthokotela manje ekseni ngempilo yaloyo lowema nathi ngaphansi kweminyaka lowendlulile ahlabelela tindumiso takho sathi Florence Shakarian njengoba besimathi futhi wena usitshelile kusesikhathi ngaphambili ngisho iminyaka kuthi lokhu kwakutokwendeka kuthi ngeke kube ngilokwethusa kakhulu kithi futhi siyadi kuthi lokushoko kuliciniso futhi ke livi lakho lithi umuntu lotelwe ngwesifazane ugcwele tinsuku letimbalwa futhi tigcwele tinkathato siyadi kuthi lokho kuliciniso futhi inkosi siyathi ukuthi sonke sifanele sifike endasi sijabule kuleso sigodzi ngako siyakubonga ngempilo yakhe lebe ikhona lapha emhlabeni ukuthi sikholwa ngelukholo ukuthi nyalo manje ekuseni wendlulile kulendlu yetifo lelusizi wangena emtimbeni wengathimulo longeke ugule nemathalenta akhe ekuhlabela naleliphimbo lebe kanalo nemoya wakhe ucebe kakhulu emseni naKristu kuthi bekangabuya manje ekseni bekangeka kwenda enhlobo bekayophinze endlule kuko konke lokhu futhi lokuthi manje sekwendlulile
They call her a baby.
Seuna mage wakhe nababe wakhe babitele umntwana nabo ekhaya ngako siyakubonga. Sifuna futhi kukhulekela indududo kumnakethu Shakarian wethu umnakethu lothandzeka kakhulu. Sathi lempilo la iphilile netinhlungu lendlula kuto kuletinsuku leti tekugcina nekuthi unjani? Simbona aguga netinwele takhe ticothuka nemahlombe akhe agoba uthi noko etama kuhlala ensimini entela nkulunkulu nkulunkulu muphe kucina namuhla siyakhuleka nkulunkulu ukuthi utokupha kubo bonke labo labatsabukile ngekuhamba kwakhe sikhulekela ngamunye futhi asithi inkosi njengoba sicabanga ngaloku sikhumbule ukuthi nathi futhi sifanele sihambe ngalelinye ilanga Sisahlethe indzawonye lapha ebukhoneni benkosi Jesu sitocela ukuthi utoletha lokhu kukusha enkumbulweni yethu futhi asihlole njengoba kwakunjalo noma sithathe ukuthi hlola ukuthi sinani etimpilweni tethu luchobo ukuthi sibe ngaphansi kwengadi nasekukholweni Siphe kona nkosi manje njengoba ngetama ngaphansi kwaletimo leti kuletha umlayeto lomncane kubantu namuhla ngiyakhuleka ukuthi udongisida nkosi ngiqinise ngoba ngiyakudzinga nkosi futhi ngiyakhuleka ukuthi udosipha kona futhi kwangathi kungashiwo into letsite letokuhlonipha nje futhi uma kungaba khona noma ngubani ngaphansi kwemsindo weliphimbo lethu manje ekuseni longakakulungeli kuhlangana naleli hora leli bahlalele kwangathi lesi ngaba sikhathi kuthi uma batothi ninikela kuye loyo lowathi ngiyindlela kuphila liciniso ngisho inkosi yethu Jesu Kristu ngoba sikucela egameni lakhe amen ningahlala phansi lo mnakethu lapha ufuna kwati kuthi ngabe wonke umuntu uva kahle yini unemibhobho lemibili lesebentayo ngabe kulungile na niyeva na phakamisani tandla tenu uma niva niyeva na phakamisani tandla tenu kulungile ngiyaxolisa ukuthi asinayo indlu yokuhlala yawo wonke umuntu manje kuseni futhi siyethemba ukuthi anginokuhlala etulu lapha sikhathi lesidze kakhulu lokwenele nje mhlawumbe kusilethela mhlawumbe kufunza livi ukuthi inkosi uNkulunkulu utole ihlonipha livi lakhe lelifundwako futhi utosinika umusa wakhe kuze simkhonde ngawo manje ngitshelwe nguBilly Paul manje ekuseni ukuthi kungahle kwendeke ukuthi siyakhuluma ngelisonto lelitako eGrantway Assembly of God eTucson uma akhona lapha lovela eTucson ngingahle ngingakutholi kunibona kuleli viki ngithoba seGrantway Assembly of God ngelisonto lelitako ngako manje sisandza kubuya nje sivela enhla eMpumalanga futhi ngitsite ukuthi ngciphisa kancane ngekudla ngalokweqile ngekuba nemusa ngalokweqile kwebantu endasi etintsabeni futhi ngagula ngako angikativa ngikahle kuleli viki ngako ngikhulekeleni uthini umnakethu Carl Williams ngekuncokola kwakhe futhi ngicabanga ukuthi siyayidzinga khona manje uthite iopossum lenengi kakhulu
I don't know about that brother Carl but
angathi ngaloko mnakethu Carl kodwa yonke incumbi yetikwirele ngako ufuna ukukhulekela lo thite manje ekseni ngani ngikuthokotela sibili uma bekungaba ngolomunye wemkhuleko wenu ngami ngoba ngiyawudzinga manje sifuna kushesha singene evini futhi angifuni kunihlalisa lapha sikhathi lesidze kakhulu ngoba ngikholwa ukuthi kunekuchumana ngelucingo sive sonke kuloku manje ekuseni uhamba indlela yonke kusuka eWest Coast kuya eEast Coast kusuka enyakatho neningizimu leminengi imibuthano inaloku kuhlaliswa njengoba nonke nibe nako lapha eThabanekele kuchunyiwe futhi eFelix kuthi nzawo tonke lapho kukhona tinkonzo kufika ngco futhi babuthana emabandleni nasemakhaya netinto letinjalo ngeligagasi lelikahle kakhulu bathi kungcono ngisho kunekusakada kuchumana ngelucingo babeka kwekulalela kwelucingo noma umgobho noma ngabe kuyini endlini futhi ba umkami washo avela eIndiana evikindele endlulile endasi kuya eTucson kwakufana nje njengekuma ngco endlini ngako siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu utobusisa bonke labo labangaphandle elayinini manje ekuseni noma kuphi lapho bakhona enhla eNew York manje kutoba onthambama Netikhathi letehlukene njengoba kunqamula sive manje ngale encwadini yabaseRoma sahluko selishumi nakubili nemavesi lecala nelesibili sifisa kufunda lombhalo ngako ngiyanincenga bazalwane ngebubele baNkulunkulu ukuthi ninikele imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilile longcwele nalothandzekako kuNkulunkulu kube inkonzo leyenele Ningalingisi lelive kodwa niguculwe simo ngekwentiwa ibe yisha ingcondo yenu kuze nibe nekuhlolisisa loko lokukahle nalokuphelele lokuhle lokwemukelekako nalokuphelele lokuyintsandvo yaNkulunkulu manje uma inkosi ithanda Ngifuna ukuthatha sifundo sami kwamanje ekuseni ekutheni emandla aNkuluNkulunkulu ekuguqula simo kuze ningalingisi lelive kodwa niguculwe simo ngekwentiwa ibe yisha ingcondo yenu manje futhi nihlolisise loko lokuhle lokuphelele nalokwemukelekako lokuyinzando yaNkulunkulu sihloko lesejwayelekile lesidzala labanengi bebelusi benu usisebenzisile endasi kuso sonke isikhathi senu isetshenzisiwe kusukela yabhalwa kodwa noko yinye indlo ngelivi laNkulunkulu aligugi neze ngoba linguNkulunkulu aligugi neze kuso sonke isitukulwane manje ngaloku usonzele impela cishe iminyaka lengemakhulu langemashumi lamabili nesiphohlongo noma kungetulu lelivi leli laNkulunkulu lifundwe bantu bapristi kanjalo njalo futhi aligugi neze bengisolo ngilifunda mina luqobo iminyaka lengemashumi lamathathu nesihlanu futhi sonke isikhathi lengilifunda ngaso ngithola indlo letsite lensha lengingayinakanga esikhatsini sekucala ngoba liphefumulelwe linguNkulunkulu esimeni sencwadi niyabona litingcenye taNkulunkulu tikhuluma ngaphambili futhi libekwe ephepheni ikhathi letinengi umuntu wathi yeboke manje umuntu wabhala leli bhayibheli cha libhayibheli liyasho lona luqobo ukuthi uNkulunkulu wabhala libhayibheli lilivi laNkulunkulu futhi lingeke lehluleke Jesu wathi emazulu nemhlaba kutowehluleka kwendlule kodwa emavi ami awayuze ehluleke futhi lingeke lehluleke futhi linguNkulunkulu ngoba liyingcenye yakhe futhi ke wena uyindvodzana yakhe nendvodzakazi uyingcenye yalo naloko kukwenta ingcenye yakhe ngako kungako sida kutohlanganyela ndzawonye evini laNkulunkulu manje leli gama kuguculwa simo ngilibukile kusichaza amagama itolo nesikhathi ngicishe impela ngalahlekelwa ngumkhondo wesikhathi kuthi bengifanele ngibe senhla lapha nesikhathi bengikade ngifuna sihloko futhi ngitholele ligama noma lesihloko njalo umbhalo futhi kusichaza amagama kuthi yindlo lentshintshiwe ifanele intshintshwe kuculwe simo kwendiwe kwehluke kunaloko lobe kungiko bekukadze kusimilo sako nayo yonke kuntshintshiwe kuko kugucula simo futhi mine ngicabanga manje ekuseni kuGenesis 1 lo mhlaba bewungenasimo futhi wawungenalutho futhi bumnyama babusethi kwemhlaba kungekho lutho kuphela incunshunxushu lephelele
and when this world was in that condition the spirit of god
futhi ngesikhathi lomhlaba wawukuleso simo umoya kaNkuluNkulu wahamba hamba etikwebuso bemali futhi sithombe sonke santshintshwa kusuka encushuncushwini lephelele kuya ensimini yase Eden lawo ngemandla aNkuluNkulu laguqula simo loyo angathatha indlo letsite lengasilo lutho futhi ende indlo letsite lemangalisako ngayo emandla aNkuluNkulu laguqula simo futhi siyakuconza loko ngekufunda imibhalo ukuthi uNkulunkulu kwaba iminyaka letinkulungwane letithupha sithupha ekwenteni lokulungiselela loku kwale Eden manje kungahle kube akaba angamutsi kangako kodwa kucabangela nje futhi kukuthatha embhalweni lapho wathi lusuku lunye kuNkulunkulu lweminyaka lengulungwane emhlabeni loko kuthi uma uNkulunkulu bekangabala sikhathi futhi kuthiwe kwakuyiminyaka letingulungwane letisithupha laba nayo ekwakheni umhlaba futhi bekahlanyele ethi kwemhlaba yonke imbewu lenhle kwakukhona nje yonke indlo beyiphelele ngiyacabanga ikhathi letinengi ngesikhathi ngisho bagceki baqala kufunda lencwadi ya Genesis baqala kuyigceka ngoba kubonakala kwangathi iyadiphinza njalo njalo yona luqobo noma ikuphosa ngaphandle lapha nalapha ya kodwa uma besitoqaphela nje umzuzwana ngaphambi kwekuthi singene esihlokweni sethu ukuthi Moses wabona umbono futhi uNkulunkulu wakhuluma kuye uNkulunkulu wakhuluma na Moses buso nebuso umlomo nemlomo manje akazange akhulume kunoma ngumuphi lomunye umuntu kanjalo njengoba enda kuMoses manje Moses bekamkhulu lomunye walabakhulu kunabo bonke baprofet bekangumfanekiso waKristu futhi manje uNkulunkulu angakhuluma uneliphimbo liviwe uNkulunkulu angakhuluma futhi uNkulunkulu angabhala uNkulunkulu wabhala imiyalo lelishumi ngemuno wakhe lucobo wake wabhala etibonzeni taseBhabhiloni ngemuno wakhe wakhothama futhi wabhala esihlabathini ngalesinye sikhathi ngemuno wakhe
God can read, God can write.
Nkulunkulu angakhuluma, Nkulunkulu angafunda, Nkulunkulu angabhala. Nkulunkulu ungumthombo wawo wonke umusa nemandla, nako konke kwekuhlakanipha kobuNkulunkulu, kuNkulunkulu. Manje ngakho ke akwathi lokho, nguye kuphela umdali lokhona, akekho lomunye umdali ngaphandle kwaNkulunkulu. Sathane angeke adale enhlobo, uphendukethela kuphela lo sekudaliwe. Kodwa uNkulunkulu nguye kuphela umdali. Ngakho ke wadala ngelivi lakhe, wathumela livi lakhe. Ngakho sonke timbewu lebekati beke etikwemhlaba, wabumba leto timbewu ngelivi lakhe lutho, ngoba kwakungekho lutho lolunye lobe kungentiwa ngalo imbewu. Bekati bekile futhi betingaphansi kwemandla. Wathi nje akube khona lokho futhi akube khona lokho manje siyathola ukuthi tikhathi letinengi kubonakala kwangathi iBhayibheli liyaphindza noma lisho indlo letsite kuloko lelingakusho sibonelo nje uGenesis 1 siyathola ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu ngemfanekiso wakhe lucobo emfanekisweni waNkulunkulu kwamdala yena wesilisa newesifazane wabadala futhi ke uyaqhubeka Uthi tindlo letinengi tendeka etikwemhlaba. Khona ke sifika ekubeni sithole ukuthi kwakungekho umuntu wekulima umhlabathi. Khona ke uNkulunkulu wadala umuntu ngeluthuli lomhlabathi. Loyo kwakungumuntu lowehlukile futhi waphefumulela umoya wekuphila kuye futhi waba ngumphefumulo lophilako. Umuntu wekucala bekasemfanekisweni waNkulunkulu lo ngumoya. Johane 4 uthi uNkulunkulu ungumoya nalabamkhondako bafanele bamkhonde ngamoya nangeliqiniso. Kodwa uNkulunkulu ungumoya futhi umuntu wekucala lamdala bekangumuntu umoya futhi bekasemfanekisweni nasekumfuteni uNkulunkulu. Waseke ufaka lo muntu enyameni futhi umuntu wawa ngakho ke uNkulunkulu wehla futhi wase uba semfanekisweni wemuntu kuze ahlenge lowo muntu lowile leyo yindzaba sibili elivangeli ngekwembono wami manje uNkulunkulu eminyakeni leti inkulungwane leti sithupha bekahlanyele tonke leti mbewu leti letimangalisako noma bekakhuluma elivi lakhe uyoba ngalendlela lesihlahla siyoba khona loku kuyoba khona Yonke into beyiphelele kwakukuhle nje futhi wayala ngayinye yaletoti mbewu kuthi tiyoba khona tiyoti kuqula simo tibe sithombo salolo hlobo lwempilo leyilivi laNkulunkulu lelalikhulume kuthi ukuthi tifanele tibe ngito nangabe kwakusihlahla semokhi sasitoveta umokhi nangabe kwakulusundu lalitoveta lusundu ngoba umdali lomkhulu nje bekathumele livi lakhe futhi nalelo livi mbewu belilapho ngaphambi kokuthi imbewu sibili yake yaze yabumbeka futhi livi labumba imbewu niyabona wenda umhlaba ngetindlo letingabonakali niyabona wenda umhlaba ngelivi lakhe uNkulunkulu wakhuluma yonke indlo yaba khona futhi uNkulunkulu umdali akhuluma tonke tindlo tibe khona kufanele ukuthi kwakungumhlaba lophelele kwakuyindzawo lenhle kwakuyiparadise yelucobo impela lapha emhlabeni manje njengoba yonke indzawo ifanele ibe nenhloko hovisi indzawana tside le ngcunguthela inenhloko hovisi nalomkhandlo wetikhulu telisondo unenhloko hovisi nelibandla linenhloko hovisi naNkulunkulu unenhloko hovisi futhi ngakho nalendzawo lenkulu lesive lesiphila kuso sinenhloko hovisi futhi ngako le Eden lenkulu beyinenhloko hovisi futhi inhloko hovisi yayo yaphethela ensimini yase Eden noma eEden empumalanga nayo ensimini futhi uNkulunkulu wabeka etikwaloku kubusa konke kwakhe lokukhulu lokudaliwe lapha emhlabeni indvodzana yakhe nemlobokati wendvodzana yakhe Adam na Eva. Nkulunkulu beka ngubabe wa Adam. Adam beka indvodzana yaNkulunkulu ngekwemibhalo beka indvodzana yaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu wamendela umsidi lophuma emthimbeni wakhe lucoko mhlawumbe lubhambo loluphuma ngasenhlitiyweni yakhe kuze abe seduke naye futhi wamendela umsidi futhi impela kwakusengakabi ngumkakhe kusengakabi futhi nayindvodza beka sakukhulumile nje futhi kulapho lapho inkathatho ifika khona sathane wamthola ngaphambi kokuthi Adam amthole ngako kwakulivi lakhe nje lebeka likhulumile ngiyakusho lokho angifuni ukuchitha sikhathi lesinengi kakhulu kuko kodwa labanye benu bangahle bathole kudideka kancanyana kakhulukati labanye bebantu enhla ngaphandle eningizimu babonakala bathola lokho kudidana kancane nje emlayetweni lenginawo lovela kuNkulunkulu namuhla uya kubantu lowo ngentalo yenyoka uthi ngitoya ekhaya inkosi ithandza ngalolunye lwaletinsuku lethi buya eJeffersonville ngifuna cishe umlayeto wemahora lasithupha uthi ngicondzise konke lokho niyabona ngako kutokubeka esimeni nje lenitokwathi ukuthi sikhuluma ngani futhi kungu isho kanje inkosi Kuqinise nje njengoba kwakunjalo ngesikhathi kubone sasewethu Florence ngaphambi kwekuthi ahambe iminyaka leminengana niyabona kuliciniso futhi manje thine mhlawumbe akucondzwanga kahle uma lo thithe bekatokuta kimi indvo le thithe lephambene bengithothi kungakucondzi kahle cobo lwami bengingeke ngifune kugceka lokushiwa nguNoma ngubani Asikafanele sigcekane anginacala lekwenda lokho ngiyibonga inkosi ngisigcekile sono nekungakholwa kodwa hayi umuntu lo yedwa niyabona angikwendi sibanakethu nabodzathe silwela sitha phansi lapho dzathe Florence afike khona itolo ekseni niyabona yena thine sonke sitofanele sithe ngaleyo ndlela futhi akusiyo inhloso yami kuzama kugceka umnakethu noma athe longavumelani nawe cha akube kudze nami kwenta lokho angicabanga ukuthi uyoke uthole itape lengake ngabitha ligama la noma ngubani kuyo lokukuthi ngikuvile lokho tikhathi letinengi umuntu bekaneliphutha kodwa lokho kusemkhathini wabo naNkulunkulu kodwa lokuluphutha ngendlela yesono ne futhi kungaconzi kahle kuletinye tikhathi akusiso ngisho sono kungaconzi kahle nje kwebantu futhi ngicabanga ukuthi ngamunye wethu unelilungelo ukuthi ivakalisa kwethu ekuconzeni kahle kwethu manje lo mdali lomkhulu bekabeke indvodzana yakhe ledaliwe manje Adam beka indvodzana yakhe yekucala ledaliwe Jesu beka indvodzana yakhe letelwe yodwa Niyabona watalwa ngwesifazane kodwa Adam beka vela ngqo esandleni saNkulunkulu kulokudaliwe manje inhloko hofisi nendvodzana yakhe nemlobokati wendvodzana yakhe ngethulu kwako konke kwakubukeka kuphelele kakhulu kwakukona indvodzana inhloko yako konke kwako indvodzana yakhe lucobo nemlobokati wayo futhi yonke imbewu beyiphelele emasundu nemaoki netshani netinyoni netilwane futhi yonke into beyiselihlelweni loluphelele nemiyalo uNkulunkulu ungantshintshi imvelo yakho kuveta inhlobo yayo yonke imbewu umokhi ungake uphendukethelwe ube sihlahla seliphopho niyabona na lusundu lungaphendukethelwa lube ngulenye into kodwa yonke imbewu ngenhlobo ngeluhlobo lwayo futhi beka ibukisisile ngetikhathi futhi beka khuluma elivi futhi emandla akhe lamakhulu ladalako bekatendile letinto leti letivelako futhi ngisho lewesilisa newesifazane futhi beba inhloko ngoba bebangu labakhulu kuto tonke letinye tive futhi wababeka futhi ngaphansi kwekunakekela kwento lefanako labeka kuyo tihlahla tilwane nalokunjalo livi lakhe abakafanele neze mhlobo nhlobo bephule lelo livi bafanele bahlale lapho ungasusi noma yini kulo noma wengete noma yini kulo ufanele uphile ngale livi futhi kuphela nje uma loko lokudaliwe kwakuyohlala kanjalo sathi Shakarien bekangeke adzingeke ukuthi ahambe manje ekuseni kube nje kuphela kwakuhlale kanjalo umnotho lomkhulu waNkulunkulu ngulobo lesikukholwako futhi sibuyela kuko Sibiyela emuva kuleyo ndzawana leyo ndzawo lapho lokho kusa kwesikhombisa ngesikhathi uNkulunkulu abuka etikwa konke futhi wathi kuhle ngithokotile ngako ya ngiyajabula kuthi ngikwentile futhi konke manje kungaphansi kwekulawulwa futhi ngibeke lithemba endvotsaneni yami nakumkayo ukuthi bato ngibenda inhloko yako konke kwako ukuthi bato gatha konke futhi babone ukuthi konke kulungile ukuthi yonke into itoveta luhlobo lwayo manje unemandla ekwenda lokho uNkulunkulu ke wase uthi yebo ke uma konke kukuhle kakhulu futhi kungeke kube nginoma yini lokunye ngoba kusifiso sami lucobo Kungulendlela lengikufuna ngayo futhi ngikukhulume ngaleyo ndlela futhi emavi ami likulethile nje ngendlela lebe ngikufuna ngayo futhi nako konke kuhle ngakho iBhayibheli lathi uNkulunkulu waphumula ngelusuku lwesikhombisa kuyo yonke imisebenzi yakhe futhi yonke into ingaphansi kwekulawulo kuveta luhlobo lwayo manje khumbulani kuveta ngesikhathi afaka imbewu emhlabathini imbewu ingachuma kuphela ngemandla ekuphila langekhathi kwayo kuyiguqula simo kusuka embewini iye esithombeni noma ngabe bekuyini emandla akhe laguqula simo manje uNkulunkulu wafaka imbewu ekhathi lapho inemandla ekwenta ukuthi itoba nguloko lathi iyoba ngiko futhi kuphela nje uma yahlala emkhakheni wayo lofanele beyitoba ngiko impela nje uNkulunkulu lathi beyitoba ngiko beyifanele ibe ngaleyo ndlela ngoba bekayende ngaleyo ndlela futhi wenta umgudu kuthi noma yini lehlala emgudwini wakhe emgceni wakhe welive iyodzingeka ivete kona impela njengoba livi lakhe lathi beyiyokwenda ingeke isuke lapho ibekwe emgudwini kahle nje ngako nayo yonke into ekwethembeleni endvotsaneni yakhe lucobo kuthi kwakuyoba ngaleyo ndlela ngako ke uNkulunkulu wathi konke kuhle ngako ngidophumula nje futhi ngayinye yaletoti mbewu inemandla kuyo lucobo kuthi iguqula simo yona ibe luhlobo lengifisa kuthi ibe ngilo ngulokho leyifanele ibe ngiko ngoba nginike yonke imbewu emandla laguqula simo kuthi itende yona ekubeni nemandla ekwenda ayo manje kuthi itende yona loko lengifuna ibe ngiko uNkulunkulu akakaze aguquke lofanako nje namuhla njengoba bekanjalo ngaleso sikhathi uNkulunkulu utimisele kwenda into letside utoyenda akukho lutho loluto mmisa utawuyenda manje emva kokuba konke sekukahle kakhulu futhi kwabekwa ngeluhlelo uNkulunkulu weva aqinisekile manje kuthi lokhu konke kutoba kahle kwase kuthi ke ngesikhathi enda kwase ke kungena sitha ngito uNkulunkulu waniketa emandla kuguqula simo futhi ngitobita lomfo anemandla hayi kudala futhi kodwa ngibekanemandla ekukhubata hayi kuguqula simo kodwa kukhubata manje noma yini lekhubatekile ithathwe isuswa emumeni wayo wasecaleni kunendlo letsite lehambe nako ngalokungesiko Eminyakeni lethithe lendlulile ngigadzile ngenyukela emasimini embila bengicabanga nge kwakungeligala lebeliphukile lasuka esihlahleni futhi beliwele etikweluhlanga lwembila nalo luhlanga lwaletama ngemandla alo onke ukuthi luvuke luconze njengoba lwalufanele lube njalo kodwa lwakhubateka ngenxa yokuthi into lethithe beyendekile futhi loluthi lwalulele etikwalo Konake sithola lithandzela lasendle ensimini lokuthi labanengi benu besilisa lapha futhi mhlawumbe labanye benu nini besifazane uma nivela eKentucky labesifazane usebenzisa likhuba lapho ngalokufanako newesilisa aphume aye ensimini nelikhuba silibitha ngelikhuba leli inzamo yelihansi lelidzala futhi uhlakule la lamathandzela ngoba uma ungakawakhiphi lawo mathandzela lapho umbila bewuselayinini kanjena khonake lelo thandzela beyifinyelela ngale lidumele lo mbila futhi lititongolotele litungelete kancane kancane kalula impela ngebucile kakhulu futhi kungaba lukhuni kusho ukuthi belidongolotela futhi ekugcineni liya ngekuqina kakhulu ngekuqina kakhulu futhi lidonsa lo mbila ute ukhubateke liwudonsele kulo liwudongolotele ngekutungeleta umvini wawo luchobo iwukhubata kuloko lebe ungiko kuya kulenye indlo lethithe noko ngumbila kodwa ngumbila lokhubatekile futhi sonke sisemfanekisweni wankulunkulu kodwa labanye bakhubateke kakhulu njengamadodzana ankulunkulu lahamba ngalokuphambene nelivi lakhe nasendleleni yakhe lebekanayo ngathi nalesinikedwe yona kuthi sihambe ngayo kuhlela indlo lethithe live lisishwila lisikhiphe endleleni lisidonsele edute nalo futhi sikhweshe kulowo loqondzile umhlamo lomncane lasihlanyela kuwo kuthi sibe ngemadodzana nemadodzakati ankulunkulu sono sende lendlo lembi emadodzaneni nemadodzakatini ankulunkulu Lo mkhubadi ngiyathi lokhu kubonakala kwangathi akukejwayeleki ukukhuluma ngako ngalendlela kukhubada kodwa nguloko lebekangiko wakhubada noma waphenduketela phenduketela kuchaza ukuthi kuntshintshwa kwentiwe indlo lethithe lehlukile futhi kukhubada indlo lefanako kuthi kulethiwe futhi kwakhubateka futhi kwentiwa ngalenye indlela Noko kusembewu lefanako kodwa ikhubatekile. Manje siyathola ukuthi lo mkhubati futhi bekanalo bungako lobufanako besikhathi kukhubata njengoba uNkulunkulu bekafanele aguqule simo. Manje uhlanyele imbewu yakhe noma akazange ahlanyele imbewu yakhe ensimini yase Eden kusukela kuleso sikhathi ube neminyaka letingulungwane letisithupha yekukhubata imbewu yaNkulunkulu livi laNkulunkulu bulikhubata lentiwe indlo lethithe lehlukile ngesikhathi sikhathi sekuqala Eva lamlalela ngaso futhi watitholela nje umusho lomncane munye kumbulani kwekucala sathane wacaphuna loyo mbhalo ngalokucacile nje njengoba bekungaba njalo uNkulunkulu ushito ukuthi ningeke nidle kuso sonke sihlahla ensimini yase Eden na niyabona na ningeke nidle kuso sonke sihlahla na futhi kumbulani manje Eva wathi yebo singadla kuso sonke sihlahla kodwa sihlahla lesisekhathi nensimu asikafanele ngisho siwuthinze manje mbukeni emlayetweni wakhe akucula lelo livi kancanyana nje ekushoni Eva wathi ngoba uNkulunkulu washo ukuthi uma senda lokhu ngalo lo suku siyafa wathi oh impela ningeke nife niyabona bekangu umuntu wathi wena yenda lokhu manje futhi wena uluhlobo lebantu lolungadi wena sibili awutathi tonke tinto kodwa uma kuphela bewutohlanganyela kuloko khona ke bewutoba nekuhlakanipha bewutoba nekwati bewutokwati lokulungile kulokungakalungi futhi ube njengabo uNkulunkulu wena uma kuphela nje utohlanganyela kulokuhlakanipha loku lenginako ngiyadi kodwa wena awadi lokuthi kulungile kuba nekuhlakanipha kodwa uma kuhlakanipha kuphambene uma kuhlakanipha kungesiko kuhlakanipha lokungkona kona lokuvela kuNkulunkulu kuhlakanipha kweNkulunkulu futhi kuba kuhlakanipha kwemvelo anginanzaba ukuthi sine science lengakanani noma yini noma imfundo kwadevel ngilokufakazisa kini inkosi Thanda emzuzwini lembala kwadevel imphuphuko ya devel Nisanza kucetha kushumayela ngalokho lonke lisiko emhlabeni onke emandla esayensi nayo yonke into kwadevel livangeli lakhe lalishumayela lekwati ensimini yase Eden futhi uthathe lokho kwati lokuphendukethelo kuphambene nelivi nenzanzo nelisu laNkuluNkulu futhi manje sewube neminyaka letingulungwane letisithupha kwenda kona impela nje uNkuluNkulu lakwentako kuphela ngendlela lephendukethelwe futhi wathatha bungako lobufanako besikhathi kufaka iEden yakhe lucobo manje une Eden lapha emhlabeni futhi igcwaliswe ngokuhlakanipha kwati Lelo kwakulivangeli lakhe ekuqaleni kwathi kuhlakanipha iscience uNkulunkulu akazange aze avumele lokunjalo Futhi ngifuna nini nibukisise umzuzu wenda lokhu futhi ngenxa yokuthi bekangumuntu wekuhlakanipha kwelive manje kulukhulu kusho lokhu Kulukhuni kakhulu ngoba kukhuluma nebantu labativela ngendlela lefanako lengiyentako nalendlela lebengingiyo iminyaka leminengi kodwa kusukela ekuvulweni kwaleto timpawu lethi sikhombisa taleto tingelozi ngemuva nje kwetinsaba ngaleya lena sekube incwadi lensha kutindlo lebetikadze tifihliwe kuyambulwa njengoba uNkulunkulu lathembisa esambulweni selishumi bekatho kwenda futhi sibantu labanenhlanhla uNkulunkulu labakhethile bemhlaba kuze sitibone futhi siticonze letindlo leti lokungesiyo inganekwane letside umcondo wekenyama wemuntu etama ukukulungisa lilivi laNkulunkulu Lendiwe labonakaliswa lifakazisiwe futhi liliqiniso lifakazisiwe hayi ngescience kodwa uNkulunkulu ukuthi liqinisile uNkulunkulu njengoba ngishito phambilini emlayetweni uNkulunkulu akadzingi umuntu ukuthi ahumushe livi lakhe ungumhumushi wakhe yena lucobo uthi kutokwenteka futhi kuyenteka lokho ukuthi uyakugcinisa lokho kuyakuhumusha iminyaka lembala lendlulile ngesikhathi sinebantu bePentecostal ngesikhathi lalamanye emabandla asitshela ukuthi besihlanya sa singeke umoya longcwele wawuyindvo lendlulile kodwa siyathola ukuthi sethembiso saNkuluNkulu sasisalowo lothandzako futhi manje sathi ngalokwehlukile niyabona futhi nje lokho kuka kancane kancane lento ivuleke nge futhi manje wethembisa ukuthi imfihlakalo letathi ifihliwe kuleyo yonke leyo minyaka yelibandla iyokwengulwa ngo esikhathini sekugcina futhi uyasatisa manje sisesikhathini sekugcina silapha manje
Now Satan is the author of civilization
Manje Sathane ungumqambi wemphukuko ungumqambi wescience ungumqambi wemfundo Wena uthi ngabe kuliqiniso lokona ulungile asifunde evini laNkuluNkulu manje Genesis wesine futhi asibuyele emuva futhi sibone nje umzuzu ngiyathi ngingahle uma ngithatha isikhathi esidze kakhulu umnakethu khale mhlawumbe utongitshela kodwa Genesis sahluko sesine nelivesi lelishumi nesithupha liyachubeka kusho lapha ekuqaleni uNkulunkulu lakwenda ngekwehlulela kubeka sicalekiso etikwe wesilisa newesifazane nako konke lokho lebebathokwenda futhi hayi lesicalekiso etikwabo kodwa abatshele lokwakuto kwenteka nekucalekisa umhlabathi ngenxa ya-Adamu. Futhi siyathola lapha manje ukuthi Eva bekanemawele futhi lelinye lawo belila Sathane nalelinye lawo belila uNkulunkulu. Manje wena uthi, oh cha cha, manje mnakethu Branham, umzuzu nje awungitholele umbhalo munye noma kuphi lothi Kayini bekayindodzana ya-Adamu. Ngitonikhombisa embhalweni lapho uthi khona Kayini bekawaloyo lomubi, hhayi Adamu. Manje qaphelani ngesikhathi akhulelwe lapha, sicala esahlukweni sesine kuqala. Futhi Adamu wamati umkakhe futhi wakhulelwa wase utala Kayini futhi wathi ngitholile, wathi manje ngitholile indodzana enkosini. Kusobala kwakufanele kube njalo, akunandzaba noma ngabe bekuyingwadla noma ini, kwakufanele kuvele kuNkulunkulu. Niyabona, ngoba leyo yimbewu yakhe, ngumthetho wembewu yakhe, ifanele ivete noma ngabe yimbewu leyonakele, imbewu lephendvuketelwe noma ngabe kuyini, itofanele ivete noma kanjani kukuyala kwakhe. Futhi waphinze watala Abela umnakabo. Akabange asamati, Adamu wamati umkakhe wase utala Kayini, waphinze futhi watala Abela emawele. Sathane bekanaye ngaloko kusa Adamu ngaleyo nzambane. Niyakubona kuphikisana lokukhulu ephepheni lapha. Ngiyakholwa eTucson manje ngalowo wesifazane atala umfana lolikhalathi nemfana lomhlophe ngesikhathi lesifanako, wahlala nemiyeni wakhe ngaloko kusa nalendvodza ngaleyo nthambama. Nalendvodza beyitonakekela, lendvodza lemhlophe yathi beyitonakekela wayo umfana, kodwa lendvodza lelikhalathi beyifanele inakekele wayo lucobo. Niyabona na? Ngiyakwati loko ekukhwelisaneni kwetinja nalokunye. Impela ukuthi okwenteka uma kusemahoreni lambalwa kamuva, loku kuyakufakazisa. Manje kukhombisa lapho imphucuko ivela khona. Manje asifunde Genesis ngalapha esahlukweni sesine saGenesis futhi nekubona lapho livesi lelishumi nesithupha. NaKhayini wase uyesuka ebukhweneni bankulunkulu futhi wahlala eveni lasenodi ngasemhlangothini lwasempumalanga ne-Edeni. Futhi Khayini wamati umkakhe futhi wakhulelwa futhi watala Enoki, wase wakha lidolobha futhi waletha ligama laleli dolobha ngelendvodzana yakhe Enoki. Imphucuko yaqala Dokotela Scofield lapha eBhayibhelini lami iScofield kuthi imphucuko yekucala. Caphelani, kwase utala emadodzana futhi enda ema-organi nemculo. Lolandzelako watala emadodzana futhi uqala kwenda letinye tinto imimangaliso, wakha emadolobha futhi wenda emathuluzi elithusi natho tonke tinhlobo tetinto.
Become the first civilization which
Nyabona ngulokho lakwenda kuba imphucuko yekucala lebeyiye bakaKhayini. Wende into lefanako kusukela phansi eminyakeni. Manje asifinyelele lapho nelivesi lemashumi lamabili nesihlanu futhi bukisisani ukuthi lelilandzelako beliyini. Futhi Adamu waphinze wamathi umkakhe manje futhi wadala indvodzana futhi wayetha ligama lekuthi nguSeth. Ngoba uNkulunkulu wathi ungibekele lenye intalo esikhundleni sa-Abela loyo Kayini lambulele. Nasethi nakusethi kuye kwatalwa indodzana futhi wayetha ligama layo ngekuthi nguEnoshi. Futhi ngaleso sikhathi bantu baqala kubita ligama lenkosi eluhlangothini lwaSethi, hhayi luhlangothi lwebakaKhayini. Niyabona? Leso sihlakaniphi lesikhulu sonke lesibambelela kakhulu kuso? Yini bukhomanisi namuhla? Yini uNkulunkulu wabo na? Sihlakaniphi isayensi? Sendani empeleni na? Siphila kuphi na? Nakani lamavi namuhla? Manje uneluhlobo lwakhe lwe-Edeni. Sathane uyenda manje kule minyaka letinkulungwane letisithupha ubumbile akadali, kodwa ukhubathe wonke umhlaba waNkulunkulu. Didalwa takhe, dilwane, kutalanisa, kucubanisa, tihlahla, tithombo, umuntu, ngisho nasenkolweni, liBhayibheli, libandla.
Until he's got himself a complete
wate watitholela insimu yase Eden lephelele yescience yonke into ihamba ngescience imoto tethu yonke into lesinayo sayinikwa yiscience loko umuntu lakwendile futhi sewune Eden yakhe lenkulu lapha ufakazisa ukuthi lomlayeto wendeka ngesikhathi lesifanele ufakazisa ukuthi akusiwo lomunye umnyaka lothide ngaphandle kwesambulo selishumi bukani lokuxubanisa namuhla kwenta lokungcono noma lokuhle kakhudlwana hayi lokungcono bukani bantwana labancane namuhla ngiyise indodzakati yami kudokotela wamatinyo itolo futhi utsite ematinyo ayo ayashwileka umnakethu endasi eTucson umnakethu Norman bekane ndodzakati yakhe lencane futhi ematinyo ayo liphumela ngaphandle ndinadokotela wematinyo uthi masinyane uyakholwa ukuthi mhlawumbe etikhathini letitako kuthi bantu bayodalwa ematinyo akhula noma kanjani ngulokudla lesikudlako kudla lokucubanisa nifundzile i-Reader's Digest kule nyanga lephelile ngaBilly Graham umvangeli lodumile na ngabe benimlalele na ngiyamkhulekela manje kakhulu kuna noma kunini ngesikhathi akhuluma kulabo lababhekise bokhololo emuva nalokunjalo kulolo bunye busuku kubekwe kulabo bafundisi ikhona indvolethi itele endeke kuye ngalelinye lalamalanga ngithemba ukuthi uyayibona indzawo yakhe lapho akhona caphelani manje ubita eSodom lelo dolobha leliphendukethelwe futhi manje caphelani loku ku-Reader's Digest bini besekabe buthakathaka kakhulu ngangekuthi bekangasakhoni ngisho nekuthi abambe imihlangano yakhe futhi bamtshela ukuthi kufanele agijime alule umtimba kanjalo njalo ngako ugijima limayela lusuku ngalunye ngikholwa ukuthi kunjalo noma indvo letside kuthola kwelula umtimba umuntu ubolile Songa sivele sibantu sonakele yonke into injengoba yanjalo ngesikhathi sekubhubha komhlaba ngemandla konke kuketukile ngalokuphelele kwajika kwehlukile elayinini leliconzile lelo uNkulunkulu labahlanyela kulo so nonge science nekukhohlisa kusishwile sonke sivele sibantu Nifundzile yini futhi nje ngaphansi kwaleso siceshana lapho kuthi ithe khona kulethe insuku leti kuthi emantombatana namancane nebafana basemkhathini neminyaka yabo yebudzala ngekwesakhiwo sekwenyama emkhathini weminyaka lengemashumi lamabili nemashumi lamabili nesihlanu ubudzala ngucabangeni ekuhlelweni lokufihlakele ngalo lobunye busuku ngacaphuna intombatane leneminyaka lengemashumi lamabili nakubili budzala isekuvalekeni kuya esikhathini ngayibita acekelele futhi nguloko dokotela wayo lebekayitshele kona niyabona nulesiwile lesixhwalile sivele sicondze esihogweni sekonakala Yati lokho kuvakala kungesiyo inkambo lelungile kodwa kukweli iBhayibheli niyabona kuthi kuliqiniso futhi lesive lesi lesiphila kuso lesithukulwane lesi sebantu manje caphelani namuhla kucubanisa tinkomo kucubanisa tithombo ne science iyajika ibiyango le science lefana ngo lekwendako ithi ngulokho lokubhubhisa sonke sive lesibantu nikufundza ngalokufanako njengoba ngikwenda yebo ke abakuyekeli ngani na kungoba bangeke bakuyekele livi laNkulunkulu lithide kutoba ngaleyo ndlela kodwa uma bebangacabanga umzuzu bangemathulusi njengaJudas Iscariot abeka into impela uNkulunkulu lathi iyokwendeka iyakwenda impela nje etisekelweni tabo lucobo the science ngekwelucwaningo lwakhe lwe science ngephethini lefanako ladukisa ngayo Eva udukise libandla futhi lokukuthi lapho Eva beka ngumfanekiso manje Adam umfanekiso lapho futhi noma Eva njalo welibandla caphela ukuthi lentani ngekuzulazulela kwathi uthi shelele ngale kwelilayini lalokulungile nalokungakalungi ngekulalela imphendvuketelo yasathane noma kukhubateka kwelivi laNkulunkulu lasekuqaleni futhi manje emabandla namuhla selibe ngulelikhubathekile manje angikhulumi ngalabantu bantu ngamunye ngikhuluma ngelibandla lelive lelinye lishulekele ngalapha nalelinye lishwile lelinye futhi ngesayensi iphethini lefanako layenda uqhube kusonga kwakhe sathane ukwentile kwa-Isaya welishumi nakune livesi lelishumi nakubili asikufunze lokho umzuzu nje encwadini ya-Isaya asicale sahluko selishumi nakune livesi lelishumi nakubili yeka kuwa kwakho ezulwini o Lucifer ndvotsana yekusa nekuphonswa kwakho phansi emhlabathini wena lo wawuthobisa tive lona ngu-Isaya ambona embonweni niyabona emnyakeni lotako ngoba wena wathi enhlitweni yakho ngitokhuphukela ezulwini ngitophakamisa sihlalo sami sebukhozi sibe ngetulu kwetinkanyeti tankulunkulu ngitohlala futhi enthabeni yekuhlangana tinhlangothi enyakatho inhloso yasathane e-Eden kwakukuthi athendele i-Eden yakhe lucobo futhi atiphakamisele etulu kuze tinkanyeti tankulunkulu timkhonde emadrotsana amkhonde futhi ngekwelucobo uyichubile manje futhi uma sekakwendile lokhu futhi wakufaka ebandleni lokukuthi angeke ngingene emininingwaneni noma ngubani wenu nine lenilalele lawo mathephu niyadi ngako lelo ngulelo hora impela lesiphila kulo futhi ngusathane lokwendile ngetinhlelo temfundo lokwenela kangcono lokungcono loku lokungcono loko futhi kungathiwa ngaso sonke isikhathi bahamba baconza ngco ekufeni baphumputhekisiwe bahola imphumputhe baholi labaphumputhekisiwe betive baholi labaphumputhekisiwe besayensi baholi labaphumputhekile belibandla imphumputhe lehola lophumputhekisiwe Jesu wathi bayekeleni bobabili batawuwela emgodzini laba icaphelani lomfanekiso wema-Eden lamabili afanekisiwe ngalokusonzelene kakhulu ndzawonye kuze kucishe kudukise labakhethiwe impela Mateyu wemashumi lamabili nakune livesi lemashumi lamabili nakune washo kuthi kutoba ngaleyo ndlela kodwa ngifuna sime imizuzwana lembalwa uthi sinake lama-Eden lamabili futhi into leyodwa kakhulukati kuthi lisitshela kanjani iBhayibheli kuthi livi laNkulunkulu laveta leyo Eden nekuthi livi laNkulunkulu lisecwayisa kanjani kuthi lenye i-Eden iyofika manje siyathi futhi kuthi kutofanele kube nalenye i-Eden kube futhi besitolalela umprofeti Pawula kubaseThesalonika besibili sahluko sesibili bengingakufunda lokho uma nifuna yena lothi khukhumetako lolo suku lungeke lufike lwenkosi aze lo muntu wesono embulwe Yena lohlala ethempelini laNkuluNkulu athi kukhumeta ngetulu kwako konke lokuthiwa nguNkuluNkulu kuze kuthi yena njengaNkuluNkulu akhontwe njengaNkuluNkulu Ngokabangeni lokho manje Isaya welishumi nakune umprofeti wathi wambona Lucifer enhlitweni yakhe ngembono ngaphansi kwekuphefumulela kwaNkuluNkulu athi uyokwenda lokho Ku-Isaya iminyaka lengemakhulu lasiphohlongo ngaphambi kwaPawula noma cishe lokho manje lapha iminyaka lengemakhulu lasiphohlongo kamuva Pawula uyambona ufika endzaweni yakhe lengiyona yona caphelani ihamba embili i-Eden yakhe i-Eden yakhe yescience nelive lakhe lescience nelibandla mlobokati lescience konke ngaphansi kwekwelivi lekwati emasemina lamakhulu ticu letinkulu tinhlelo temfundo lalela mnakethu thathe ngamunye wethu utawuhamba leyo ndlela lehanjwe nguFlorence ngiyanicela egameni laJesu kuthi ninake lokhu ninganaki mine ngingumnakenu kuthi akusiko lokhu nakani livi lengilikhulumako leliBhayibheli laNkulunkulu kuthi hlolani ngalokuphelele ubonakaliswe evini laNkulunkulu lucobo eminyakeni esiphila kuwo lapho sikhona letinhlelo leti tingumphiko uKristu ngekwelucobo kuto lucobo manje utofanele abe ne-Eden wathi uyokwenda nali livi laNkulunkulu lelilula lithi uyokwenda futhi lapha sibuka ngqo ngaphandle futhi simbona akwenda ukwendile ngewakhe lo sihlakaniphi wesayensi umlobokati webuhlelo utohola ngalelinye lalamalanga lawa emkhandlweni wemabandla emhlaba lotomiswa onke atoba naye etama bantu hayi ngoba babantu lababi bebahlanyelwe kulelo layini leliconzile njengembila kodwa sathane wahlanyela tintsanzela letibitwa ngescience lucwaningo imfundo tiqutha ebudokotela ngalesinye sikhathi ngeke bakuvumele ngisho nasepulpiti ngaphandle uma ungaveta tiqutha ebudokotela takusemina letside nzawana tside Gonke kuliphutha hayi labantu luhlelo leliliphutha futhi manje kwendeni na gonke kuhamba embili futhi kulethe live lonke ngesicuku sekubhastela impendvuketelo yembewu yaNkulunkulu yasekuqaleni kuya kulenye inkushunqushe ebumnyama Kodwa ngijabula kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyasikhumbula futhi ukuthi usengahamba ngetulu kwebuso besimo. Wethembisa ukuthi bekato kwenda futhi abite umhlambi lomncane loyoba ngumlobokati wakhe. Caphelani lapha futhi manje ukuthi lamabandla afanekisa ngalokuphelele kanjani noma lama Eden. uNkulunkulu ngembewu yelivi lakhe. Futhi yinye kuphela into lengaphilisa livi futhi lowo ngumoya ngoba ungumniketeli kuphila evini Muthi uma kuphila evini kuhlangana nekuphila kwamoya kuveta noma ngukuphi imbewu lengiko Manje caphelani ukuthi kwendekene ensibini yase Eden kwakungumnotho waNkulunkulu wekuba msulwa futhi lokho kwakungilokunye kwekwetimiselo tetikhathi simiselo sekuqala setikhathi sasimsulwa bantu bebangathi sono bebangathi lutho ngesono Bobabili Adam na Eva bebangcunu Kodwa bebafihliwe ebungcunwini babo ngeveyili yakamoya etikwebuso babo bebangathi kuthi bebangcunu mhlobo ngoba bebafihliwe ngoba iveyili yaNkulunkulu emicondweni yabo lucobo bebangathi kuthi kwakuyini lokulungile nalokungakalungi futhi bona bobabili beme lapho bangcunu kwakhombisa ukuthi lwati lwalusengake fiki kubo niyabona kuthi bebangcunu bobabili bangcunu futhi bangadi manje uma ntophenya uma nifisa noma nikubhale phansi esambulweni sahluko sesithathu umoya lo ingcwele ukusho ungakendeki lomnyaka wekugcina kumnyaka welibandla lePentecostal yaseLaodicea etinsukwini tekugcina wathi wena ungcunu futhi uphumuthekile futhi awadi Nayo imbewu yaNkulunkulu ngaphansi kwebumsulo bangathi mhlobo ukuthi bebangcunu ngaphansi kweveyili yamoya loyingcwele ubambonye ngeveyili esonweni futhi manje eminyakeni welibandla wekugcina siyathola lapha ukuthi bangcunu futhi ukuthi abakwathi kodwa akusiyo iveyili yamoya loyingcwele iveyili sathane la iwisele kuEva ngekunyenya emuva lapho iveyili yenkanuko iveyili yenkanuko bangcole kakhulu baze abasakwathi nekuthi bangcunu besifazane bakithi esitaladini bagcoke etikhindi ingubo lekhanukisako lomunye wangithumelela sicepho ephepheni ngalele linye lilanga sale ngubo lensha labantu ayigcoka ngicabanga ukuthi ema-inchi lalishumi nane kusuka etingculwini noma indlo letside futhi angathi noma ingabe besifazane bakithi noma ingabe besifazane benzawo yakithi uyaqonza yini ukuthi leyo iveyili yenkanuko na manje wena bewutothi ngingafakazisa embi kaNkulunkulu ukuthi ngimsulwa kunoma ngikuphi kuphinga kumyeni wami noma konke lokhu kodwa noma kunjalo ekwahlulelweni utobitwa ngesiphingikadi libhayibheli lasho njalo Jesu wathi loyo lobuka wesifazane amkhanuke sewuphingile naye vele enhlitweni yakhe uphumbuthekile ungcunu futhi akakwadi hayi labo besifazane tatane labancane ngaphandle lapho akukho lutho lengimelene ngalo nabo ngulobo bubi futhi inchubo yelibandla ibonakala yahluleka ukuconza noma imelane nako babayekela baphungule tinwele tabo batipende buso netikhindi netindlo ngaphansi kweligama lebuKristu indlo lenyanyeka kanje pho lokungiyo Yabona bangcunu futhi eEden yaSathane futhi akakwadi abakwadi Yakholwa ukuthi ngibona mhlawumbe ngibuka ngesheya lapha lichibile kubhukusha labo besifazane ngaphandle lapho manje kube loyo wesifazane uyakubona nje lokho lakwentako kodwa akakwadi ungcunu Umthimba wakhe uhloniphekile uhlubula impahla letho uNkulunkulu lamgcokisa ngato ngesikhumba sale sithukulwane lesi uchubeka nekukujuba njalo njalo ungcunu ngaphansi kweligama lembucuko imfundo lephakeme kakhulu imphucuko lengcono isayensi lephakeme kakhulu lephathelene nekutiphatha asengiciniseke ukuthi lokhu kuyangenisisa konke kwadeveli futhi kutobhujiswa ekufikeni kwenkosi Jesu kutobhujiswa konke nalokuncane kwako akuyuba khona ngisho nayinye indlo lesalako futhi omngani esiveni sonke njengoba ningilalele lapha ePhoenix cabangani ngaleto dintho nilapha ngaphansi kwado manje Jesu washo ukuthi bayodukisa labakhethiwe uma kungenteka umoya wekucala wawuyi iveyili yekucala yayiveyili lengcwele umoya longcwele futhi bengafanele kubuka ngaphandle kwaloko kodwa ngesikhathi sathane aqala ukukhuluma naye ngelwati wadzingeka athi nje kulunguta kancane eveni futhi nguloko impela indlotsakati yakhe libandla lelikwentile nifanele nibone nifanele nigcoke njengalenye yetingcwethi tabhayisikobu noma emabhungu afanele entise kwa-Elvis Presley noma Pat Boone noma labanye balabo bantu ngaphansi kweligama lenkolo Pat Boone uyi-Church of Christ Elvis Presley uyi-Pentecostal badlali lababili labangenwe ngemadimoni lophonsele live enxushunxushwini lembi kakhulu kunaloko Judas Iscariot lakwenda ekukhaphelweni kwaJesu Kristu abakwadi labo bafana abakwadi lokho akukho lutho lenginalo loluphambene nalabo labo bafana emadoda ngulo moya lokukhuthathako Yecela nje ngakulolo hlangothi kancanyana vumela leyo nthandzela nje ibe nekubamba lokukodwa lokuncane itungelethe likhoba lalombila kanye bukisisa kuthi kwentekani umbila uhambile oh ya sewuvele umtholile futhi nguleyo ndlela leyokwenta ngayo iyokwenda ngaso sonke isikhathi eva wadzingeka nje athi kulunguta kanye eveni futhi ake ngisho into lethite kuwe mnakethu nathathewethu uJohane wekucala sahluko sesibili nelivesi lelishumi nesihlanu singakufunza uma nifisa libhayibheli lithi uma sithanda live noma tinto telive kungoba luthando lwaNkulunkulu alukho ngisho kithi manje leli gama lapho alisiwo umhlaba ligama lesiGreki yiCosmos lokusho kuhleleka kwemhlaba Uma sithandza emafashini emhlaba live uma sithandza indlela yekwenda kwawonke wonke yelusuku uma sicabanga ukuthi lesi sikhathi lesimangalisako oh sinato tonke letingo leti uma ucabanga lokho kungenxa yekuthi ucabanga kwakho kuliphutha kuphendukethelwe ngudevel ngoba uma uthandza luhlelo lwelive netingo tale live lamanje kungenxa yekuthi luthando lwaNkulunkulu alukho ngisho nakuwe ukukhumbuleni lokho oh Nkulunkulu buka ukuthi sibuka kukuphi lapha ngifuna kuma nje umzuzu futhi ngilicocele indzatshana ngeva ngemfundiso wemasotsha wasempini yemhlaba yekuqala bebaphonse njengasathane ekuqaleni ngesikhathi efika angena ensimini yaseEden Beka ngenauti kupa leto timbewu. Beka ngeke ati bubise. Kodwa wathi futhi ngashevu. Futhi wakhubata imbewu. Ayivetanga inhlobo yayo lefanele. Wakhubata imbewu yasekuqaleni. Futhi ngulokho tonke letinhlelo leti tenkolo. Base ngiwo emadodzana nemadodzakati aNkulunkulu. Kodwa kukhubatekiswa. Bayaya esontweni bafuna kwenda lokulungile. Lisistela alingeni esigodlweni semasistela kuba ngwesifazane lomubi. Umfundisi akendluli esikolweni kuthi abe nje yi indvodza lempi. Awulitho yini libandla bese uqhawula tandla ufake ligama lakho encwadzini noma ngabe yini lo yentako ebandleni lakho kuthi ube ngumuntu lomubi. Wenda lokhu kuthi ube ngumuntu lolungile. Kodwa kukhohlisa ngoloku khubateka lokukwentako. Sathane ukufuthile. Niyabona na? uNkulunkulu akazange sekabe nenhlangano. Ayikho into lenjalo letholakala noma kuphi emavini aNkulunkulu. uNkulunkulu uyinhlangano yethu sihlanganiswa kuye umtimba kuNkulunkulu ezulwini kunjalo emagama ethu asencwadzini yekuphila yeliwundlu caphelani kodwa niyabona ngiyathi kulukhulu kakhulu kodwa ngifuna nithi nje kubekethela kancanyana uma nithandza ngesikhathi sempi emhlaba ngiyaxolisa ngekukwesha esifundweni sami Kodwa kwenda leliphuzu bengifuna kuninika kuhlatiya kwami ngaloko sathane lakwende eEden wafutha ngesifutho sashevu bese nyanyekako beningathanda kwathi ukuthi bese yini leso sifutho na nginganitshela nginayo indlela yekukwenda yaso emagama lamabili kungakholwa lokuphambene nekukholwa wafutha kungakholwa kungabada Ne science yagcwalisa indzawo yayo. Lapho kunembobo leyangena embewini. Sathane wagcwalisa leyo mbobo ngekwati ne science nemphucuko. Futhi kukhubathe konke yonke indalo yaNkulunkulu. Ngiyathi nicabanga ukuthi nginibeka egaleni, kodwa ngisegaleni nani. Futhi sonke silapha kuzama ukuthola lesingakwenda. Asitisho leto tindlo ukuthi sehluke sifanele sethembeke sine ngamunye sehlela ekupheleni kwemgwaqo lapho sitodilandza khona ngalolonke livi khona manje siyathi ukuthi emaphimbo ethu uma sitalwa kukhala kwethu lokuncane kwekuqala konke kuya etapeini Kutophinze kudlalwe futhi ngelusuku lokahlulelo. Ngisho letimpahla lotigcokako iyokhonjiswa ebusweni bakho elusukwini lokahlulelo. Ngisho nescience ikutholile lokho. Ngababona kuthe niyabona, mabona kuthe akasikhichithi sithombe. Usihambisa kuphela ngemgudu. Umbala wetimpahla tekugcoka ngaso sonke isikhathi uma unyakada yonke imicabango lesemcondweni wakho. Ngekweluqobo kugcinwa erekhodini yaNkulunkulu. Futhi leyondzo lenkulu iyobekwa embi kwakho ngqo. Donke taleto tingubo takho letenyanyekako lo awutigcoka. Ngaso sonke isikhathi lo awuya ngaso esitolo lekuhulwa kuso. Uhule leto tinwele nkulunkulu lakuphadona. Kuyoba khona uyophendvula ngako. Ngeke wende umnyakato khona lapho. Ngisho nje nemicabango yenhlitiyo yakho ngesikhathi usayenda. Yodlalwa embi kwakho ngqo uyophunyuka kanjani na uyophunyuka kanjani uma sitsebesela lensinziso lenkulu kangaka na niyabona na singeke siphunyuke wonke umnyakato nemicabango yenhlitiyo kuthwetshulwa ngqo kulelinye lizinga ngisho nembala wetimphahla tekugcoka lo tigcokako mabona kudze lonembala uyakufakazisa kuphume ngqo iyakukhipha futhi iyakukhombisa niyabona futhi nje loko kusezingeni linye kulala amathathu lesiphila kuwo niyabona na manje shevu ulishaye kanjani libandla washaye umhlaba shevu wasathane ethi kwembewu ufake timbobo kuyo futhi wayibangela kuthi ikhubateke kanengi kanengi ucwila ngalokujulile kakhulu etinhlithiyweni temabandla nasetinhlithiyweni tebantu nako konke isayensi sekuze kwaba yindzawo lapho khona sivele sibantu ngekutalaniswa ngikholwa ukuthi yonke imbewu ifanele ivete inhlobo yayo futhi sivele sibantu nesithombo nako konke kutalaniswa kusilethe endzaweni ekudleni kudla kwethu lokuvela emhlabathini lokuthi imitimba yethu kwende kucutshaniswa kufake imicondvo yethu yonke manje uma imitimba yethu iwa kusukela eminyakeni lengamashumi lamabili kuya emashumini lamabili nesihlanu kudzala ngenxa yedark imtimba letonakele ngekudla lokunengi lokucutshanisiwe dark imtimba tebucopho bethu atonakali yini na akusito yini dark imtimba futhi na ungako Ricky agijima atsabula estaladini lapha nale moto yemjako abe kanzi Ricketa kwa Elvita nalabanengi babo njengoba besingalibita ligama ngaphandle lapha bangcunu hafu embikwe bantu ngekwemcondo bangasekho ingasekho imicabango letside yekuthi hlonipha noma timilo endzabeni yami lencane lo mfundisi masotsha wathi bekaye endase sibhedlela futhi wathi bafana labanengi kakhulu balele ethendeni labanye bekasandza kuvela ngaphandle nje wathi waphumela lapho nalesinye sikhulu samtshela sathi mfundisi masotsha sifuna ukugibela siphume kuyobuka emasimini ngaphandle lapho bebajikijele lo shevu wesinaphi nagesi wechlorine njengoba benda ngaleto tinsuku futhi wathi ngaphumela lapho mnakethu Branham wathi kwakungekho gcolo esihlahleni kwakungekho hlumela letshani kwakungekusa kwephasika wathi kwakunaletinye timoto tembi letinzala letisakatekile endasi lapho lesikhulu besifanele sithole umbiko wado futhi sibone ukuthi ngabe kwakukhona yini lokwakungentelwa dona edute neAgone Forest lenkulu wathi ngesikhathi ngime ngedwa lapho wathi ngabuka etulu ngathi oh nkulunkulu ngulendlela konke lokuta kuyo kunjalo Gonge kuyeda kwakushe konke kwangconca kungekho ukuphila ndzawo enhlobo tshani bushile sihlahla ngalawo magesi tihlahla tibulewe yonke indvo yabulawa ishwilekile kulengela phansi lapho tinhlavu netindvo beti kubhoboze takuvitsita khona uma leso kungesiso sithombe selive namuhla lapho sathane afutha khona kungakholwa kwakhe kucubanisa kwakhe isayensi yakhe kwathi kwakhe buze kuthi loko lebelingiko ekuqaleni ngesikhathi uNkulunkulu abeka Adam naEva ensimini leyo paradise lenhle lede kufa lede kugula lede lusizi futhi yonke into iphelele ngaluhlelo bukani kuthi shevu iDTT yaSathane yenteni lingcushuncushu akukho lutho lolusele kulo wathi ngaqala ukukhala ngabiyela emuva ngakhangeka edwaleni wathi ngavele nje ngaya lapha ya ngase ngibuka edwaleni ngalifuca ngaligucula phansi ngaphansi kwelidwala kwakuyimbali lencane lemhlophe ikhula indvo kuphela lephilako lebeyisele ngoba yayikadze ikhoseliswe lidwala uNkulunkulu dwala lami sikhoselise namuhla oNkulunkulu ngesikhathi labo shevu bandiza ndzawo tonke egameni lescience nemfundo sikhoselise ngigcine kuze kube ngulolo suku oNkulunkulu ngumkhuleko wami manje ngitsemba ukuthi thine ngamunye siphansi kwalelo dwala kuKristu ngashumayela nje ngalelelinye lilanga labane ngibenu bakuva ngangehlela emahlathini ngidingela futhi ngakhangeka ukuthi ngiguquke futhi ngabuka nako lapho kubekwe likhathoni leligwayi lelingenalutho noma liphaka noma nikubita ngani futhi inkaphane angithi vele ukuthi ngifanele ngilibite ligama labo kodwa inkaphane yeligwayi beyinako banesicubulo lihluto lendvodza lecabangako kunambitha kwendvodza lebhemako ngaqala kuhamba ngichubeka ngehla kancanyana ngekuchubeka emahlathini futhi indwa lethite iyangikhanga buyela emuva kulelo phaka leligwayi ngacabanga ngabelo sezulwini ngehlela endasi lapha kuleso sihlahla lapho leto dikwireli takhulunywa nguwe taba khona ngalokunye kusa kungani ungibite ukuthi ngibuye na futhi into thite yathi unenshumayelo letako yangelisonto sihloko sakho sibhalwe kulo ngacabanga ebakeni leligwayi na ngabuyela emuva futhi ngase ngiqala kucabanga lihluto lendvodza lecabangako kukhohlisa lokunjepho loko lokungiko kube indvodza beyindvodza lecabangako beyingeke ibheme nhlobo kodwa niyabona bantu bayakugwinya loko ngiyakholwa kwakusemnyakeni lemibili leyendlulile ngesikhathi ngangikulenye yetingcungcuthela ngenyukela embukisweni wemhlaba ngesikhathi use-West Coast futhi bebanesithombe sa-Yul Brenner nalabaningi babo lapho futhi bososayensi labaningi babo bebasehholeni lelifanako mayelana nengodi yekubhema kuthi bebayidonsa kanjani leyo ndluthu yendlule emabulini bese bathatha i-Q-tip lencane base baphakamisa inikotini bayisusa lapho base bayibeka emhlane kweligundvane base balifaka ekhejini etinsukwini lethi sikhombisa beligcwele kakhulu umdlavusa ngangoba lalingakwadi ngisho nekuhamba niyabona na wathi balidonsa lendlule emantini ngathi lihluto ngathi lihluto ayikho indlo lenjalo ngathi wena manje loku isayensi cobo lwabo bathi ungeke ube nenthuthu ngaphandle kwekuthi uthole litiyela litiyela lenda indvuthu futhi indlo kuphela lokungiyo licebo lokuphamba kutothengisa lelingetulu ligwayi ngesikhathi loko uma ngithembi ukuthi nicabanga ukuthi ngingulonga hloniphi lokungcwele noma luhlanya lowa devil endvotsen loyenda ibheme ukuthi itibulale yona uma ifuna inikotini yeligwayi linye loko kuyoyiniketa sifiso sayo manje inkaphani iyafika edvute ngale licebo lokuphamba lelidukisako bese ithi lihluto lendvodza lecabangako itofanele ibheme emagwayi lamane noma lasihlanu kwenda litiyela lelingaka kuwe kuye nelisa njengoba wende ngalinye emamelika athengisa kufa kubafowabo nabodzadzewabo angikutholi kodwa noko ekhathi labo ngacabanga likhona lihluto lendvodza lecabangako lelilungile manje nangabe indvodza beyibhema khumbulani kuveta kunambitha kwendvodza lebhemako khona-ke uma ungeke ube ne ugcwalise sifiso sendvuthu uze uthole indvuthu lapho futhi uthole itofanele ivete kunambitha ngako uma ubhema emagwayi lamane noma lasihlanu futhi ulibhadalele kakhulu kunaloko bewutokwenda uma nje bewubheme ligwayi linye lelivamile niyabona kulicebo leliphambako licebo leliphambako lendali kudukisa abantu emamelika uma ngicabanga ngaveli forge George Washington nakubili kulokuthathu kwemasotsha akhe futhi kungekho ticathulo etinyaweni tawo ngalolo suku lolubanzako kusendela lo mnotho lesingiwo futhi-ke emamelika athengisa ummelika umnakabo nathathewabo kufa ngaphansi kwelicebo leliphambako lemanga ngenxa yemali leyinzuzo lengcolile imphanze yako konke lokubi kuhalela imali luthando yonke lento seyiyahlanya bangathi kuthi yonke lento itawubhubha kodwa uma ungatholi intuthu ungeke ube nekunambitha. Ngase-ke ngiyacabanga kukhona lihlutho lendvodza lecabangako, lihlutho lendvodza lecabangako, futhi ngathatha sihloko sami kusukela ekutheni lihlutho lendvodza lecabangako liveta kunambitha kwendvodza lengcwele. Ngako ngacabanga ukuthi emahlelo ethu lento eyonke intumbi yalokunjalo afaka abantu futhi batibide ngemaKristu, leyo nje ngunoma nguyiphi indlela ngani na bathola labanye labanengi ehlelweni labo noma tinhlangano. Sithola labanye labanengi ekhathi lapho ngoba sibavumela bangene ngaphansi kwaloku lokwa nalokunye nanoma yini. Loko akwendi namuphi umehluko nje kuze kubafake igama labo encwadzini futhi bathi bangumKristu nguloko kuphela. Oh, ngekukholwa usindisiwe, ufanele ukholwe. Devil wenda indvo lefanako. Ya, ufanele utalwe kabusha futhi loko kuda ngelihlutho laNkuluNkulu. Manje naloke lihlutho lendoda lecabangako ngilibambile esandleni sami. Ngeke livete kunambitha kwebuhlelo, kodwa liyokwenelisa impela kunambitha kwendoda lengcwele neyadi. Bekangake endlule kanjani wesifazane lophungula etinwele kuleli hluto na? Bekangakwenda kanjani wesifazane logcoke etikhindi kuthi ake endlule kulo, noma emabhuluko langemavuthela? Libe kanzi iBhayibheli lithi kusinengiso kuNkulunkulu ukuthi wesifazane agcoke etembatho letiphathelene ngisho newesilisa.
If thinks anything of himself, get out here and dress like a woman, let his hair grow out like a woman, down his eyes with bangs and twirled up like that.
Futhi ingakwenda kanjani indvodza leticabanga ingiyo iphume lapha futhi igcoke njengebesifazane, ivumele tinwele tayo tikhule njengewesifazane, tehlele emehlweni ayo nekuhula tiphomolia futhi time taphothana kanjalo na? Igcoke timphahla tekucalela tangephasi temkayo, lowesifazane ugcoke timphahla talo wesilisa tangephandle. Lihluto lendvodza lecabangako na? Indvodza lecabangako ingeke ikwende lokho, noma wesifazane locabangako ngeke akwende. Livi laNkuluNkulu ngeke livumele kwendlule. Akukho nayinye into lebe ingendlula kulelo livi. Loyo ngumoya loyingcwele futhi uletha livi lingene kuwe futhi uveta kunambitha kwendvodza lengcwele. Bukani namuhla Riketha esitaradini lothandzekako, umumo womtimba lomuhle uNkulunkulu lampha wona, nasathane awusebenzisa futhi uyogcoka ngalokungenasimilo kakhulu. Angathi ukuthi liviki kusukela namuhla angahle kube sekabola ethuneni. Ngithi angehla ngesitaladi lapha kungasiko kathene, bengishumayela engcunguthelene e-Assemblies of God ngale e-West Coast emhlanganweni ngaphandle e-Southwestern Bible School. Sathe lomncane ehla ngemgwaco lomncane agcoke leto tingubo letincane kwemabhikini noma ngabe nikubita ngekuthini, netimvakathi tilenga ngaphandle nesigcoko semakhawaboyi nemabhutsi. Ngangenyuka ngemgwaco ngacabanga umfolo omncane tatane, umfana wamake lothite nababe wabekwa lapha kuthi abe yindvodzakati yaNkulunkulu futhi sewube sethiyo sasochaka wadevele. Ngacabanga ngikholwa ukuthi ngitojika nje futhi ngibiyele emuva futhi ngitshele loyo khewana beyibonakala icishe ibe ngunthanga yaSara wami lapho iminyaka lelishumi nesikhombisa, iminyaka lelishumi nesithupha budzala, noma indvo letside. Ngacabanga cha kungcono ngingayitsheli, ngitovele ngenyukele lapha nje emgwacweni futhi ngiyikhulekele. Uma lomunye umuntu angibonile ngimile futhi ngikhuluma nayo, kungcono ngingakwendi. Manje futhi lalelani madoda aNkulunkulu, ningena kuleyo ndzawo lefanako labo Jezebeli belusuku baganga ngawe, kodwa indvodza lecabangako itocabanga kuqala. Angahle abukeke kahle kakhulu, kungahle kube kuthi ngingaba ngumabukwase naye, kodwa kuthi akubita umphefumulo wakho. Mfana lamanye enu nini emantombatana kulabo Ricky lihluto lendvodza lecabangako liveta kunambisa kwendvodza lengcwele nine madvodza lashadile uma nibona labo besifazane esitaladini kanjalo nine madvodzana ankulunkulu anikhonzi yini kuthi kwendekeni ekucaleni kwekucala na ngesikhathi isayensi beyende besifazane babukeke kahle kakhulu even lelabhujiswa ngemani kwaze kwathi emadvodzana ankulunkulu athatha emadvodzakati ebantu hhayi emadvodzakati ankulunkulu futhi unkulunkulu akazange akukhohlwe babhubhisa yonke lento isayensi kukuhle kakhudlwana kwakuvamise kuthi niyabucaphela lobuhle bebesifazane buphakama etinsukwini tekugcina kusibonakaliso sekugcina unkulunkulu ukufakazisile ngako sebenzisa lihluto lendvodza lecabangako utoba nekunambitha kwendvodza lengcwele kutokubita likhaya lakho kutokubita sikhundla sakho kutokubita yonke into lonayo ngaphandle kwaloko umphefumulo wakho kutokubhidlita likhaya lakho kungahle kube nalenye indvodza lekhulisa abantwana bakho noma lomunye wesifazane lokhulisa abantwana bakho thatha lihluto lendvodza lecabangako liyoveta kunambitha kwewesifazane longcwele uma ucala kuya esitolo sekuhula tinwele noma indlo letsite lenye futhi bayakutshela utophathwa inhloko uyati thatha lihluto lewesifazane locabangako lokwashiwo lebhayibheli uyabona bese uyakhwesha kuko uyabona na ungakwendi ngingumnakenu futhi ngiyanithanza akukho lutho lengiphambene ngako nani unkulunkulu uyati futhi nguloko lokungenta ngisho tintho lengitendako kungenxa yeluthando lwankulunkulu ngani futhi uma umuntu atophumela lapho futhi bangeke bakutshele umelusi wakho akuvumele uhlale edudane futhi utiphathe kanjalo akakuthandzi angeke akuthandze ngeke ngilufune lolo hlobo lweluthando ngebesifazane ngifuna kuba nekunambitha lokungcwele ngathathe wethu ngimfuna abe ngudzathe wethu sibili hayi lomunye umuntu longathi lomunye umuntu ukhulume ngaye abukeka kahle kakhulu nekuthi unjani naleto dingwadla uya kuyami cha ngimfuna angudzathe oh nkosi ngigcine ngaphansi kwelidwala yebo kuba sefesu besihlanu livesi lemashumi lamabili nesithupha yindlela yinye kuphela longendlula ngayo kulelo dwala loko kuthi ugezwe ngemandi ekwehlukanisa ngelivi kunjalo manje ungavumeli lo devil akufuthe ngemfundo yakhe cha itobulala kuwunga kwakho ungamvumeli devil athathe loko yebo ke ngisonza esontweni make wami libeka sonza kulo lelo babe wami gogo wami ungamvumeli devil akufuthe ngaloko iBhayibheli selivele lishito eminyakeni yelibandla lesikhombisa netinto lapho konke sekube imbewu kunjalo yonke lendo yonakele yonke lendo isilonza lesibhidlikile ningamvumeli anifuthe athi yebo ke kuyisayensi lephathelene nokuthi phatha lokuphakeme kakhulu sifundziswa kakhulu kunaloko besivame kuba ngiko etinsukwini letinzala ungamvumeli devil abeke loko ngetulu etikwakho nginikhombisile lonke luhlelo lwakhe lwempucuko imfundo nesayensi unako ngqo ebandleni uthi ningakulaleli loko susa inhloko yakho kuleto tindvo tabo mabona kutse letinzala letingcolile netindvo ne sihloko sethu sithi ningalengisi kodwa niguculwe simo ningangeni nje bese nithi ngaqiniswa ngelisondo cha ngenani bese niguculwa simo khona manje niguculwe simo kuloko leningiko niye kulowo unkulunkulu lafuna nibe ngiko manje kuya ngekuthi nihlobone yembewu lekuwe uma sihlakaniphi imbewu yemfundo ibekwe kuwe yinye kuphela indvo lengayenda ngukukhubata nguloko kuphela endvotsaneni noma indvotsakati yankulunkulu nguyona ndo kuphela lengayenda bantu namuhla njengoba ngisabuka ngaphandle bathi phatha kungathi abakholwa ngisho nekuthi ukhona unkulunkulu ngiyaxolisa ngale nkulumo lena nangabe kukhona lo tsite lo diva alimala ngaloku angikaconzi emasontweni lambadlwana lendlulile ngamenywa indodakati yami licobo futhi ngingene kumabona kutse futhi ngibuke kuhlabelela kwetenkolo kungelisondo ekuseni bengifuna kuva ora Roberts elihlelweni lwakhe ngabatshela ukuthi babongatisa wathi uyakufa lokhu lokhu kuhlabelwa lokukhulu kwelichulo indvodzana yami ime lapho yangitshela ngako nayo ngase ngigucula leyo sethi sicashe kwesifazane lonamabona kuthi endlini yakhe angikaze ngihlose kuba ngisho nayinye endlini yami cha mnumzane angifuni leyo ndvo endlini yami ngingakuvuthela ngesibhamu sami lesifisha angifuni kwenta lutho ngaleyo ndvo lembi cha mnumzane kodwa ngathatha i ake nginitshele ngani nini base-Arizona lapha ngikubonile lokho kuhlatiya ngalolo lunye lusuku kwetikolwa anikubonanga na emaphesenti langemashumi lasiphohlongo ebantwana etikolweni tase-Arizona aguliswa kungakhuli engcondweni emaphesenti langemashumi lasithupha nesikhombisa abo kwakungenxa yekubuka mabonakuthi kuthiwani-ke ngaloko na bekungaba ngcono usebenzise sibhamu sakho lesifisha niyabona na manje ningamvumeli ideveli anifuthe ngaloko cha mnumzane manje bantu njengoba ngishido bantu baphatha kwangathi ngeke badzingeke bete ekwahlulelweni labafana nemantombatane bebanemndeni lothite wemandiya nayo yonke incumbi yetinto ngicabanga ukuthi umfolo obitwa ngemnumzane pool uyinhloko yako futhi uma ngake ngabona kuhalatiswa kwesimanje kwemaculo kwakuyindlela lebe bakuphatha ngayo sicuku sabo Ricky sime lapho sijikitisa tandla tabo phansi nasetulu ngilithokotele sibili lelo bhungu lapha manje ekuseni lele lihlabele libukeka lizithile njengendvodza sibili ngiyakuthanda lokho uma nine bosomabhizinisi ngalesinye isikhathi lapha nithola sicuku salaba bo Ricky labemalapha futhi sishaya indingilizi futhi simbongoloda futhi sichubeka futhi babambe umoya wabo baze babe luhlatha sasibhakabhaka ebusweni futhi loko akusiko kuhlabela loko nje kukwenta incumbi yemsindo obusayensi kuhlabela kuba umnanzi endlebeni lobuvela enhlitiyweni futhi ngacabanga into lembi kanje pho into leli hlazo lelinje pho ngako kanjani ngaphansi kweligama lenkolo bathi phatha kwangathi akekho unkulunkulu lomunye wathi ngalele linye ilanga kumfana lohambisana nendodzakati yami umfana longumkristu wathi akuniketa kuphawula lokuhlakaniphile nga-Adamu na-Eva wathi Eva ahamba azabula ensimini wathi bantwana niyasibona leso sihlahla lapho na wathi kulapho make wenu asidla khona wasikhipha endlini nasekhaya ungacabanga nje ufanele kuba ngumkristu loqinile lobe angathatha sethembiso nelivi lankulunkulu bese ukuphonsa ehokweni lethi ngulube bathi phathisa kungathi ngeke badzingeke bete ekwahlulelweni kodwa nkulunkulu uyoletha yonke imfihlo ekwahlulelweni bathi phatha kungathi akekho nkulunkulu angifuni kubabita ngesiwula ngoba libhayibheli lathi siwula akukalungi jesu wathi akukalungi ungabiti muntu ngesiwula kodwa etihlabelelweni telishumi nakune elivesi lekuqala siwula sithithe enhlitiyweni yaso kude nkulunkulu niyabona na bona abasito angifuni kubabita ngetiwula kodwa bathi phathisa kungathi bangito bathi phathisa kwaso ngakho niyabona ukuthi sikuphi namuhla njengokuthi kude nkulunkulu ngiwela ibandla futhi bona konke yonke le ndlo libhayibheli lilihlaya lelikhulu libandla lethu liyathi lapho baya khona ya baconze ngco esihogweni impela emgwacweni wabo ngco kwehle njalo ngesayensi nemfundo emasemina esayensi yetenkolo netintho ubaphephula nje behle ngco ngemgwaco umoya longcwele awunalutho lekuniketa sambulo entweni lengasilutho isemina seyivele inako kusikwe kwakhishwa umoya longcwele wekuthi usihole hhayi isemina hhayi babhishobhi nebengameli kanjalo njalo umoya longcwele ungumholi wethu khayini bekangumuntu lonjengaloko bekakholwa kakhulu impela manje uma inkholo ingulowo konke lofanele ube nako sokuthi ke uNkulunkulu bekangenabulungiswa ngekulahla khayini ngoba bekangilokholwako bekangilokholwako nje futhi acotho njengoba bekanjalo naAbela manje khumbulani wacabanga ngaNkulunkulu wakhonda uNkulunkulu bekanelibandla wakha iAlthari wenda umhlatshelo wakhuleka wakhonda kodwa waliwa akunandzaba ukuthi kanjani isawu bekanjalo futhi niyabona na inkolo niyabona loyo ngumsebenzi wasathane hayi kubulala yonke lento kodwa nje kuyona ngiloko kuphela angeke abulale yonke into oh hayi emakhomanisi cha cha umphiko uKristu akusibe ubukhomanisi libhayibheli lathi kuyodukisa nabakhethiwe uma bekungenteka ningalinaki leli khethini lensimbi kodwa leli lelibubenze kodwa caphelani khayini uyeta kuyokhonda kodwa bekanentalo lengalungi kuye intalo yenyoka kuhaza kwenyoka kwakuhaza ethi kwakhe ngoba bekayintalo yewesifazane bekayathi intsandvo yaNkulunkulu lephelele kodwa wala kuyenda benikwathi loko na Sathane uyayathi intsandvo yaNkulunkulu kodwa nje uyala kuyenda Caphelani bekambonile uNkulunkulu aqinisekisa umlayeto waAbela manje ngifuna nicabange sebenzisani lihluto lenu lendvodza lecabanga ko manje kwemzuzu umlayeto waAbela lo ngiwona wona uNkulunkulu la uqinisekisa ukuthi uliqiniso niyadweba manje na
Abel's message had been received.
Umlayeto waAbela bewamukeliwe nakhayini wawubona futhi wathi ukuthi uNkulunkulu bekawuqinisekise kahle loyo mlayeto kodwa nje akakhonanga kuwenda kuthi gqabha kwakhe kwamvimbela kuwo kunjalo kuthi gqabha kwakhe kwamvimbela ekuwendeni Bekabona uNkulunkulu aqinisekisa umlayeto ngako kubonakala kungunyalo ulukhuni kakhulu kubantu ukuthi thoba evini laNkulunkulu bona abafuni nje kukwenda bayothi thoba kusivumo kholo selibandla impela kodwa hayi evini laNkulunkulu uma ufuna ukuthola lokhu yani nginembhalo lapha ngiloko lengithathisela kuko lapha Genesis wesine elivesi lesithupha nelesikhombisa. uNkulunkulu wathi kuKhayini, wathi, "Buso bakhe busoceleni na? Kungani ugcwele intukuthelo yonke? Uhamba hamba lapha na? Uvenje umlayedo lokuthukuselisako?" Wathi, "Yebo ke. Ukwendela ini lokho na? Buso bakho busoceleni ngoba angeti ebandleni lakho na?" Ngabe ukwendeleni na? Ngabe usebenzisa lihlutho lendvodza lecabanga kona? Niyabona na? Noma kungani kungani ubukeka kanjalo na? Wathi uma utokwenda kahle, hamba wende njengoba umnakeni enda lengaphandle. Ngitokwemukela futhi ngikubusise. Ngitokwendela into lefanako. Kodwa nje akakhonanga kukwenda. Wathi manje uma ungakwendi Sono sekungakholwa silele emnyango manje nabasitshela ukuthi tinsuku temimangaliso selwendlulile bakubona ngalokuphelele kakhulu kuqinisekiswa futhi kufakazelwa niyabona tonke letinto leti uNkulunkulu lathembisa ukuthi uyodenda etinsuku into egcina tesambulo selishumi namalakhi wesine tonke leto tinto ticinisekiswa ngalokuphelele kakhulu yini indzaba bazalwane na Yini lengakalungi niyabona na uma bangakwendi kungakholwa lokusono sinye kuphela sono leso sikuthi kungakholwa kunjalo awulahlwa ngoba unatha ubhema uhlafuna ugcukati khindi wenda noma yini lo yentako cha lokho akulahli kungoba awukholwa uma ukholiwe ungeke ukwente lokho niyabona na Nikola alikwenti lokho lithatha lihluto lendvodza lecabangako niyabona niyabona noma lihluto lewesifazane locabangako noma lomunye wako kulungile kodwa niyabona sono silele emnyango manje caphelani ukuthi lokho kwenteni kuKhayini futhi kutofana namuhla
it made Cain go away a willful sinner
Kwenda Khayini ahambe soni sangamabomu bekangalaleli ngamabomu wonke umuntu utoba indlela lefanako Kungalaleli ngamabomu emva kokuba sekawubonile umlayeto wa-Abela uqinisekiswa kakhulu nguNkulunkulu futhi wawuliciniso futhi wala kuwenda kwentiwe into lefanako ngaleso sikhathi ngakho-ke weca lilayini lelihlukanisako kunelilayini leningaleca niyakwathi lokho anikwathi na manje bafundisa kokubili lapha nangaphandle eveni lwelicingo lapho lokusakada loku kuta esiveni sonke niyakuconza loko na uma nibona ukuthi ngumbhalo kepha ningawenti uNkulunkulu angeke sonke sikhathi utochubeka ubusiseke kanjalo bekanjalo wonke Israyeli baphila kahle ehlane futhi bakhulisa abantwana ilimo futhi babusiseka nako konke kodwa bonke behlukana phakathi naNkulunkulu Jesu washo njalo. Oh yebo, uNkulunkulu tokubusisa kuchubeke njalo, kodwa awusekho. Impela nguloko iBhayibheli lelikushoko manje, nguloko lakusho. Caphelani, ningaweqa umuthi lo ohlukanisako, niyakukholwa lokho na? Kayini wakwenda? Asiphenye ngalapha nje umzuzu. NgineMaHebheru elishumi, livesi lamashumi lamabili nesithupha. Ase sibone uma ngingakuthola lokho ngekushesha lokukhulu. Incwadi yeMaHebheru sahluko selishumi ne ngiyakholwa livesi lamashumi lamabili nesithupha. Nginalo libhaliwe lapha. Umzuzu nje uma nindongibekethelela futhi nje asikufunze umzuzu. Kulungile. Naku la sikhona ngoba uma sona ngemabomu emva kokuba sesemukelelwati lweliciniso akusekho umnikelo ngesono kodwa kuphela kulindzela lokwesabekako kwehlulelwa kanye nemlilo lowesabekako welulaka lotocetha sitha loko ngulisho kanje livi lelingcwele laNkulunkulu uma singakholwa ngemabomu emva kokuba sesilibonile futhi saliva khona-ke sesingale kwelilayini akusayuba khona kuthethelelwa ngalo nilecile lilayini oh wena uthi uNkulunkulu usangibusisa oh ya khumbulani Israyeli emalayini lasemncelene ngesikhathi uNkulunkulu abaniketha sethembiso ngale eveni lelingcwele eveni lalilihle lelubisi neluju futhi ngesikhathi Mozisi athumela Khalebi naJoshua netinhloli kuya ngale futhi bahlole live futhi babuya nebufakazi lobubonakalako lobuqinisekisiwe lalabalishumi babo bathi singeke sikwende asikwati buka kumatima lapho sitoba tinhlanya sinalethi ishwana lethi kuthi silwe ngato buka kuthi banani thina singeke sikwende asikwati kukwenda Joshua naKhalebi bathi sinemandla kakhulu kukwenda uNkulunkulu wenda lesethembiso futhi khumbulani babuyela emuva loko kwakukuseKadesh Barnea futhi babuyela emuva futhi baba ngilabazulazulako ehlane futhi wonke wonke wabo wafa futhi ulahleke phakathi Jesu washo njalo ungaleci lelo layini lelehlukanisako niyabona uma ukwathi kwenda lokuhle futhi ungakwendi kuwe zono Israyeli wenda lokufanako emva kokuba sebabone Mozisi aqinisekisiwe baseke bavumela Balamu abafuthe leyo mbewu leligugu leqinisekisiwe Melusi ungake nakanye usho lutho ngalokuphambene nalelivi buka Balamu bekuprofethi futhi ubone imbewu yankulunkulu iqinisekiswa kodwa ngaphansi kwelihlelo lakhe luchobo lelikhulu bekaphila kulo Mowabu bekasibonile leso sicuku salabazulazulako sitha sijabula even wasifutha futhi wathi yebo-ke awume umzuzu sonke singamaKristu sonke singamakholwa ngani bobabe bethu nabobabe benu bayafana asisibo yini bantwana bakaLothi na Lothi bekangesuye yini umshana wa-Abrahama na ngabe asifani sonke na asishadaneni lomunye nalomunye futhi Israyeli njenga-Eva ensimini yase-Eden wavumela Sathane amfuthe futhi wafutha Israyeli njalo ngemprofethi wemanga ngesikhathi umprofethi wangempela bekanabo nelivi leliqinisekisiwe kodwa ngemcondvo wekwati kwesihlakaniphi wabafutha kucabange manje akuzange kuthethelelwe lesono asizange sithethelelwe imbewu dabulela khona ngo endleleni yemsebenzi emgwacweni loya even lelethenjisiwe wonke wonke wabo babhubha futhi babola khona ngo ebandleni baselayinini lemsebenzi balandzela uNkulunkulu futhi bavumela sathane afuthe leso sifutho sesihlakaniphi etikwabo wekufundza umkhondo wesihlakaniphi bathi ngani na sonke siyafana sonke sibandana baNkulunkulu anisibo kodwa wavumela loyo thishela wemanga lapho abafuthe ngalowo mcondo wesihlakaniphi lebekanawo ngako futhi nje njengoba umkhandlo wenkolo yebuKristu ukwenda khona manje niyabona into lefanako ngani sonke sitohlangana ndzawonye enhlanganweni yinye lenkulu yonke lenchubo yenhlangano yadevel kuluphawu lwesilo eBhayibhelini ngitoba nencwadi ngako masinyane impela inkosi ithandza caphelani ngesikhathi saNowa kubonakala livi limiswa kuthi lindande manje asengende kuphawula lokuncane lapha livi lihlanganiswa ndzawonye kuthi libhuculwe simo kusuka emhlabathini kuya etibhakabhakeni kubona sakhiwo salendo kodwa ngemicondo yesihlakaniphi sabo bahlela umprofeti ngo Noa ngesikhathi aprofeta ngesikhathi sekugcina kodwa kwentiwa yini leso sakhiwo sendiwa ngelivi laNkulunkulu sihuqwe ngelitiyela ngekhathi nangaphandle ngemkhuleko nekukholwa uma timvula tifika yonke imicondo yasihlakaniphi setinkolo yafa futhi yabolela khona ngco khona ngco emabandleni abo khona ngco etikwemhlaba nemkhumbi wandanda etikwako konke imbewu lefutho engekwesayensi yabolela khona ngco ekwahlulelweni sitama kwentani empeleni Ngabe sitama kwakha libandla lethu noma ngabe sitama kwakha livi laNkuluNkulu na sitama kwentani na sisebentela kuphi na ngabe sitama kuthola abantu babuyele emuva kuloku na utama kwentani lo Eva lomkhulu lapha kulolu tinsuku tekugcina leli bandla lelingu Eva na sengovele ngiyekele masinyane mnakethu ngoba sekuhamba esikhathi kakhulu nginikeni nje leminye futhi imizuzu cishe lelishumi nesihlanu futhi ngokuma emibhalweni yami lapha ya kulungile ngiyathi yebo ke bantu mhlawumbe ufuna ukwengena lapha futhi bahlobise lokhu kodwa nje ngibonakala kumatima kimi ukuthi ngiyekele ngitosheshisa kulungile bukani lo lomkhulu wescience wemfundo eva locutshanisiwe namuhla lobitwa ngelibandla Yini letama kuyenda na ngabe batama kuphakamisa livi laNkuluNkulu futhi avumele bantu bende ngendlela labenta ngayo na abasebentisi lihluto lendvotsa lecabangako noma lihluto laNkuluNkulu bukani ukuthi bavetani bathi phakamisa bona libandla linjalo embewini yalo lekhubatekile yeluhlelo lekwati libangele sonke sive ukuthi ngekwesayensi singabi nakwati ngelivi laNkuluNkulu manje ngithothi bamba letothi Paulo angisena ubambelela kuto sikhathi lesidze kakhulu manje ukuthi ngichethe kungabi nekwati ngekwesayensi ngesikhathi uNkulunkulu khona lapha emhlabeni enda letindlo latendako ngelivi lakhe lelethenjisiwe futhi abalinaki futhi basuka bahambe ngoba Abana kwathi ngekwesayensi bangena kwathi ngekwesayensi bengimoyitela ngenxa yemnakethu Williams lapha ubhalile ngalapha esiqeshini seliphepha ungahlala kuko yonke intsambama into letside kodwa ngiyakuthokothela lokho kuhle sibili niyabona na kodwa abantu bobona ngamabomu kulethe iyo yonke inchubo delive lelibandla namuhla ekoneni ngamabomu ngekubelana naNkulunkulu ngani kuthi hlonipha lokujwayelekile kutofakazisa kuwe kuthi lilungile kulungile iveyili yenkanuko iphumputhekise emehlo alo evini laNkulunkulu futhi lithithola lingcunu futhi niyathi iNkulunkulu esambulweni sesithathu wathi woda uthenge umuthi wekugcobisa emehlo kimi kuze emehlo akho avuleke niyabona umuthi wekugcobisa emehlo livi lakhe niyathi bathi yebo ke lendvodza yafunda iminyaka lengamashumi lamane kuthola tikutayo iBLD DD nako konke lokhu
You know what Jesus said about that?
Nyathi ukuthi Jesu wathini ngaloko na? Wathi umuntu akatitsele Paula wakwenda. Wena uthi lokho akuchazi lokho. Yebo ke Paula beka kulandzelelani pho. Wathi angithi kini ngamavi la yengako ekuhlakanipha kwemuntu ngoba bendokakhela emathemba enu ethi kwaloko. Kodwa ngithi kini ngemandla netibonakaliso tamoya longcwele kuze livi lakho libe kukholwa kwakho kwakhelwe evini laNkulunkulu. Hayi tibonakaliso tekuhlakanipha. Kubonakala kwangathi bantu ulahlekelwe ukuthi kuhlonipha kwabo lokujwayelekile nekuzisa abasenje ngoba bebavamise kuba njalo. Kwakuvame ukuthi uma umprofeti athide isho kanje inkosi bantu bebathuthumela ya impela bebakwenda bantu banyakade ngoba bebesaba kodwa manje balahle konke kwesaba kwabo kwako abamesabi uNkulunkulu. Solomon wathi kwesaba uNkulunkulu ukuqala kwekuhlakanipha kuqala kwako nje kodwa umprofeti angakhuluma isho kanje inkosi bantu bathi umbhedo niyabona akusekho themba ngabo kukuthi bathi ngani sikhaliphile sisihlakaniphi asidzingi ukuthi sithathe lolo hlobo lwetinto siyathi ukuthi sikhuluma ngani futhi kusaga lesidzala ukuthi tiwula tiyohamba ngeticathulo letinetipikili ngaphansi lapho tingelosi tesaba kunyathela khona impela manje yini kuguqulwa simo na ngekushesha sikuthola kanjani na kwendani kuguqulwa simo na uNkulunkulu ukwenda ngamoya welivi lakhe uguqula simo uhlanyela imbewu yakhe uphonsa umoya wakhe kuyo futhi iveta umkhicito umoya wakhe longcwele uguqula simo livi imbewu ekhathi kuthi liqinisekiswe ngeluhlobo lwayo uluhlobo luni lwembewu longiyo lolo lukhombisa nje lokubuwe ungeke ukufihle noma yini longiyo ngekhathi ikhombisa ngaphandle ungeke nje ukubalekele ungeke usende leso sihlahla noma yini kodwa loko lesingiko niyabona kukutoba ngaleyo ndlela umoya loyingcwele uguqula simo letimbewu lokungekhathi kuyo akunandzaba ukuthi ihlobo luni lwembewu utoyiguqula simo uma iyimbi itoveta lokubi uma ingumzenzisi itoveta umzenzisi uma ilivi laNkulunkulu lelucobo itoveta indvotsana noma indvotsakati yelucobo yaNkulunkulu ngelihluto lendvotsa lecabangako uma imbewu ichuma yendlula kuloko iveta indvotsana nendvotsakati yaNkulunkulu ngalelinye ilanga ngesikhathi livelilele ebumnyameni benxushunxushu uNkulunkulu manje lalelisani ngoba singeke sikhulume gatse kancanyana impela nje bukani ngalelinye ilanga ngesikhathi live laliphindze laba kutotonke tinhlobo tetinkolo kugezwa tandla emabhodo kugcokwa tingubo letinze letehlukene netigcoko tebesifazane nalokunye lalala emkhathini nencushunxushu yonke Israyeli weluchobo waNkulunkulu bekaphendvukethelwe kakhulu emithethweni netimiso taNkulunkulu Jesu wathi nine ngemasiko enu nenda livi laNkulunkulu libe lide kubantu ngemasiko enu futhi bukani labo abapristi labangcwele bababida kanjalo futhi Jesu wathi nibakababe wenu udeveli futhi nemisebenzi yakhe niyayenda niyabona ngulokho impela lakusho manje ngesikhathi live lilele kulolo hlobo lwenkinga umoya waNkulunkulu wahamba-hamba futhi ethi kwembewu leyamiselwa ngaphambili wahumusha futhi waguqula simo saIsaya wemfica livesi lesithupha nesethembiso sayo yena uNkulunkulu wendiwa inyama yemuntu kusinzisa leso sikhathi sencushunxushu ngesikhathi umuntu entiwe ngemfanekiso waNkulunkulu naku kufika uNkulunkulu ngemprofeti akubona ngaphambili manje khumbulani livi umprofeti walibona ngaphambili lo mprofeti nje lofanako lobone sathane kulolu tinsukude kugcina niyabona walolu hlelo lwetemfundo netindvo lanato luhlelo lwetenkolo umprofeti lofanako Isaya wemfica livesi lesithupha wathi sitalelwa umntwana siphiwa indvotsana neligama lakhe litawuthiwa meluleki inkosi yakuthula uNkulunkulu lonemandla uyise longuna phakathi nekubusa kwakhe akuyuphela nalelo livi lilivi laNkulunkulu nemoya wahamba ethi kwalelo livi futhi labumbeka esibelethweni sentombi indvotsa kutelwe indvotsana ayidalwanga yatalwa sathane wetama wetama futhi kulifutha wamyisa etulu futhi wathi uma ungiloku lothi ungiko khonake ngendele lokunye walokuphilisa loku lapha ngikhombise ukuthi ungakwenda kanjani kupula loku singwa naleli ematshe abe singwa asesikubone uthi phonsa ngoba umbhalo uthi utokwenda niyababona labo bodevel betenkolo namuhla basolo basho leyo ndlo lefanako na uma kunenzo lenjengokuphilisa kwankulunkulu naku lapha kulele umnakethu sibanibani asikubone umphilisa loyo develi lofanako wema esiphambanweni sajesu wathi uma uyindvodzana yankulunkulu yehla esiphambanweni livi lathi bekayindvodzana yankulunkulu umoya wafakaza ukuthi bekayindvodzana yankulunkulu isaya wemfica livesi lesithupha wagcwaliseka futhi ngalolobunye busuku labaningi benu ekusakatweni beva ukuthi siyiniketa kanjani imibhalo lengemashumi lasithupha nendvo cishe impela ngiyakholwa ngekufakazisa ukuthi umbhalo washo ukuthi loyo kwakunguye oh sathane wetama wetama futhi wenda yonke into ngalobunye busuku alele ngemuva emkunjini wambona alele futhi wathi ngitombhubhisa khona manje kodwa akakhonanga kukwenda wetama kumlinga ekwenteni into lengakalungi kodwa akakhonanga kukwenda ngani na bekakathi afuthwe ngesivikelo sekumiselwa ngaphambili ngaphambili kungeke kudukiswe cha cha livi lathi utoba lapha amen akukho teveli lotomkhathata futhi ayikho lenya indvodzana yankulunkulu lemiselwe ngaphambili kuthatha indzawo yayo ufuthe ngalokuvikelako shevo wasathane bodokotela bemahlelo abamthinzi sanhlobo uchubeka ngqo akukho lutho lolutomkhathata ngiyabona akubanga namthelela kuye yebo ke ngitokwenda umbishopi kwawo wonke umhlaba ngine kubusa ethi kwawo uma nje utongikhonda wota ujoyine liqembu lami ngitokwenda umbusi ngitokwehla ngivumele wena uphakame wathi buya emva kwami sathane kubhaliwe wena utokhonda nkulunkulu livi futhi yena yedwa utomkhonda ngakho ke ngalelinye ilanga kulo muntu lomkhulu ngingathanda ukuhlala lapho sikhashana kodwa ngalelinye ilanga umoya wahamba-hamba ethi kwakhe futhi ngoba kwakunelivi lelithide lebelikade libhalwe ngaye livela uNkulunkulu ngemprofethi futhi wayiswa ekuhlatshweni njengeliwundlu nemoya wahamba ethi kwakhe futhi wamhola futhi wamthumela esiphambanweni saseCalvary lapho wafa futhi yonke indlo lebe ikhulunyiwe ngaye ekufeni kwakhe yagcwaliseka kuletha kukhanya nekuphila kuyo yonke imbewu yaNkulunkulu lemiselwe ngaphambili lebe isethi kwemhlaba waletha indlela yekukwenda nayi lembewu umoya uletha kuphila ukucula simo emadotsana nemadotsakati aNkulunkulu esuka eveni kule ncushuncushu lemnyama angene ekubeni abe ngemadotsana nemadotsakati aNkulunkulu ningakhubeki kulelo gama lelithi kumiselwa ngaphambili ngiyathi niyakhubeka kodwa lalelani alisilo ligama lami ngulelinye lemavi aNkulunkulu niyafuna ukufunda funzani basefesu beqala livesi lesihlanu lokuthi usimisele ngaphambili ukuthi sibe netimo tebuntwana temadvotsana ngaJesu Kristu niyabona na nje ake nje ngikuhlatiye nje umzuzu nje ngihlatiya lokhu kuphume emcondweni wenu bukani njengoba nje wawukubabe wakho ekuqaleni sakhi sempilo sembewu Benikwathi lokho wonke wonke wena na wawukumkhulu amkhulu 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 wakho futhi benikwathi lokho na fundzani incwadi yamaHebheru lapho khona sithola ukuthi Levi wakhokha kweshumi ngesikhathi asesethi ngalweni taAbraham litukulwane letine emva kwakhe ngesikhathi Abraham akhokha kweshumi kuMelchizedek wabalelwa endvotsaneni lengumtukulu wemtukulu wemtukulu wakhe phansi ngaphansi kwakhe futhi bekasele ukhalweni lwaAbraham ngaleso sikhathi nako lapho khona niyabona na wawusethi ngalweni tababe wakho kodwa babe wakho beyangeke abe noma nguyiphi inhlanganyelo nawe waze waguculwa simo waba semtimbeni wenyama Indodzana yami lapha beyikimi ngangifuna indodzana kodwa beyikimi ngaleso sikhathi ngiyabona na beyikimi ngaleso sikhathi kodwa ngemshado yaguqulwa simo yaba ngumuntu njengami khona ke yaba njengami futhi uba njengabatali bakho niyabona ngoba kwakukuwe kwekucala nje manje uma singe madodzana aNkulunkulu Tingenye takhe loku kuthi uyingcenye yababe wakho hayi make wakho babe wakho lesakhi sempilo silele kubabe niyabona na futhi manje make wakho beka ngumshina wekufukamela lokwethwalako uthwala imbewu yababe wakho niyabona na uthi umhlaba enyameni futhi ungumshina wekufukamela lowethwala imbewu yaNkuluNkulu Niyabona impela nje hayi umhlaba kuthi mkhulu kangakanani umhlaba kukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani lo wawenda niyabona na niyabona na manje uma uyindvodzana nendvodzakati yaNkuluNkulu konake wawuku uNkulunkulu ekuqaleni uyingcenye yakhe nangabe beungekho lapho ngaleso sikhathi konake awukaze noma awuyuze ube khona ngoba ngiyeke ngithwale etingalweni tami indvodzana yale ndvodza lapha noma leyo ndvodza lapha ya ngingethwala kuphela emadvodzana ami lucobo futhi ayothwala kufana nami haleluya niyakubona emadvodzana nemadvodzakati beyike uNkulunkulu ekucaleni manje bukani unekuphila lokuphakathe usho njalo siyakukholwa kuthi sinekuphila lokuphakathe yebo ke sinye kuphela simo sekuphila lokuphakathe futhi leso uNkulunkulu nguleyo kuphela indlo lephakathe nguNkulunkulu ngakho ke uma unekuphila lokuphakathe loko kuphila lokukuwe kwakusolo kukhona njalo uthi wena wawusetingalweni taNkulunkulu ngaphambi kwekuthi kube khona ngisho umhlaba uthi ngesikhathi livi icobo lwalo Jesu icobo lwakhe abitwa ngalivi uthi kuJohane wekucala kwathi ekucaleni bekakhona livi nalivi bekani kuNkulunkulu nalivi bekanguNkulunkulu nalivi wentiwa inyama wakha emkhathini wethu ngakho-ke wawusetingalweni taJesu uthi waya eCalvary kanye naye wafa kanye naye futhi wavuka kanye naye futhi namuhla sihlethi etinzaweni tasezulwini kuye sigcwaliswe ngamoya wakhe emadodzana nemadodzakati aNkulunkulu afa kanye naye avuka kanye naye impela manje-ke manje ungahlanganyela kanye naye bewungeke emuva lapho ngoba nje bewulivi kuye imbewu kodwa manje sewukubonakalisile futhi manje ufuna uhlanganyele kanye naye khona-ke wehla wentiwa inyama kuze atohlanganyela ngalokuphelele kanye nawe niyayibona inhlanganyelo lephelele na oh hey leto thi mfihlakalo letijulile taNkulunkulu umangalisa kangakanani pho niyabona uNkulunkulu bekangeke ahlanganyele emoyeni ngako uNkulunkulu waba ngumuntu kanye nathi Jesu Kristu bekanguNkulunkulu ucobo lwakhe abonakalisiwe ngoba bekayindvodzana ngoba watalwa kodwa nje kwakulithokotho lakhe kuthi ahlale kulo akukho muntu loke wabona uNkulunkulu noma ngusiphi isikhathi kodwa loyo lotelwe yedwa kubabe umbonakalisile uNkulunkulu wathakhela indlu umtimba latho ohlala kuwo uyehla kuze ukhone ukumthinza Timotheo wekuqala sahluko sesithathu livesi lelishumi nesithupha ngaphandle kwekuphikisa inkulu imfihlakalo yebuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni wabonwa dingelosi wakholelwa wemukelwa etulu ezulwini niyabona na manje wena njengoba uyinyama naye ayinyama khona-ke ningahlanganyela manje ngoba bekayingxenye yaNkulunkulu yeluthando uNkulunkulu uluthando ngabe kunjalo na naJesu bekayingxenye yaNkulunkulu yeluthando futhi ngesikhathi ingxenye yeluthando ivetwa ebaleni lokuthi loyo kwakunguNkulunkulu cobo lwakhe tonke leti ingxenye lebetilenga kuye tita kuye konke babe langiphe kona kuto uda kimi impela bebafanele bamiselwe ngaphambili uma bekungenjalo bewungeke ube lapho ngulowo kuphela impela manje singahlanganyela kwakungengemicebo yelivi lakhe futhi kulo leniyingcenye yalo uyingcenye yelivi ngoba bekalivi ekucaleni ulivi manje niyabona na ngiyashumayela kusihlwa noma ngelisonto noma ngalelinye lalamalanga uma ningena ngekuthi livi liyini niyabona futhi manje uyingcenye yelivi lalelani yiye indlo lengingeke ngiyende angeke ngitichenye ngabokhokho bami cha ngifika nginyakanyaka lesabisako babe wami bekangum-Irish make wami bekalindiya lemfati wasemelika lindiya ingcenye make wakhe bekalindiya ahola ipension manje bonke titsakwa cishe impela bonke bafa bagcoke ekucathulo tyabo balwa labalwa ngetibhamu nalokunjalo angeke ngitichenye ngalutho ngaloko ngoba bokhokho bami nelutalo lwemndeni wakithi lubi kakhulu kodwa mnakethu yinye into lengingatichenya ngayo ngingatichenya ngenkosi yami Jesu longihlengile futhi ngemandla akhe laguqula simo wahlanyela imbewu ngekumiselwa ngaphambili futhi ngakubona ngimvotsana yabani manje na ya ngingatichenya ngaye futhi ngichithe iminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu yempilo yami ngitichenya ngaye uma bekangangibeka leminye iminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu ngitotama kutichenya kakhulu ngaye niyabona na ngingatichenya ngalo khokho wami haleluya loyo lowangihlenga futhi wahlanyela imbewu yekuphila ekhathi lapha futhi wangivumela ngibuke phansi ethi kwalelivi wathumela umoya wakhe phansi futhi wathi naku khuluma loku futhi kutokwenteka yenda loko futhi ohe ngingatichenya ngaye wakwenda kanjani na ngesigezo semandi ngelivi emandi ekwahlukanisa ngifisa kwangathi besingakuchaza emakholo eliqiniso lamiselwe ngaphambili ayohlala nelivi ngoba ayingcenye yalelo livi oh tinkanyeti lethi zulazulako niyozulazula kuze kube nini na nina ma-Methodist, ma-Baptist, Presbyterian bangaphandle noma yini leningaba ngiyo tinkanyeti lethi zulazulako kusuka ebandleni kuya ebandleni kusuka ensikeni kuya enzaweni mabona kutse kuya kumabona kutse umhlaba kuya emhlabeni yini ungeti na ulangatelela kuba nenhlanganyelo kanye nawe uyakulangatelela ufuna ukuguqula simo ngekwenta ibe yisha ingcondo yakho hayi ebandleni noma ehlelweni kodwa evini lakhe loku kuthi uyingcenye uma leso sifiso sikuwe babuzisiwe labo labalambela kuthi bomele lokulunga ngoba bayokusuthiswa niyabona na futhi kuthumele amandla akhe lagucula simo kunikhipha kulokukhubateka loku kwenkolo lenikuyo kule ncushuncushu yekukhubateka lesikuyo unkulunkulu uthumele amandla akhe lagucula simo livi lakhe lichinisekiswa lifakaziswa kunikhipha kulokukhubateka loku kwenkolo kwekungadi enihamba kuko ningcunu niphumbuthekile nibekuhawukelwa futhi anikwadi ucabangeni bangani niyathi unkulunkulu wathumela amandla akhe lagucula simo kugcwalisa livi lakhe futhi wakucula wonke umtimba wasara na-Abraham wakucula simo sekuba likhehla nesalukade ngoba wethembisa kuthi bekatokwenda futhi lo nkulunkulu lethembisa kukwenda loko utokwenda akukho lutho noma yini noma ngiyiphi indlo lephendukethelwe nkulunkulu angeke enda lutho ngayo kodwa uyoligcina livi lakhe futhi uyothumela umoya wakhe mine inkosi ngilihlanyelile ngitholinisela imini nebusuku funa labanye balihlwithe etandleni tami libhayibheli lisho loko oh tinkanyeti lethi zulazulako wena lonesifiso enhlitweni yakho nifanele nibe naso noma nakungenjalo beningeke nihlale lapha manje ekuseni futhi beningeke nibe kulawo mabandla nemahola lamakhulu netindlo lenikudo ngaphandle naseveni lonke kube into lethite inganingenisanga lapho lomunye umuntu ukhulume nani ningabe nisachubeka kukhona sigezo semandi ngelivi lesitonenta nibe mhlophe njengelichwa oh mathotsana nkulunkulu Lalelani, ningahlali kuloko kukhubatheka. Kumani kuko, Abrahama wamkholwa uNkulunkulu, futhi wabita noma ngukuphi lokuphambene. Wena uthi ngingatiphilisa kanjani na? Ngiyakwenza kanjani loku na? Loko ngumsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyakwenza kanjani na? Lengihlanganyela nabo batongala. NkuluNkulu wathi loyo lotoshiya babe wakhe, make umkakhe, umyeni emakhaya tindlu, ngitobanika emakhaya netindlu, ngiyobanika bobabe nabomake, nabomnakabo nabotsatse kulelive nekuphila lokuphakathi even lelitako. Sethembiso mngani. Loko oh, loko kuthi ufanele kuniselwe. Sonke sethembiso uNkulunkulu lasendako siyafezeka yonke imbewu yaNkulunkulu isethembiso. Futhi tsatse yekela kuphungula letho thinele ngoba kuyindlo lengakavami embiwa uNkulunkulu. Yekela ukugcoka letho thimpahla usinengiso kuye. Nine bomnakethu nine mathotsa yekelani kulungisela kudla namahlelo ekwenteni tinto futhi nivumele bafati benu bende tinto letinjalo. Akuwafaneli emaKristu. Buyani emuva evini. Thatha lelo livi litokhula lifanele likhule. Amandla uNkulunkulu laguqula simo lalikhukhulela endzaweni yokuqala. Usendleleni yakhe nje lebuya emuva, alibuyisela emuva futhi manje ubuyela emuva ngqo. Futhi kuya lapho belikhona khona. Enoki waguculwa kusuka ekufeni. Ngemandla aNkulunkulu laguqula simo. NkuluNkulu wakwendela ini loko na? Kwendela umfanekiso welibandla lelihlithwako lokutako. Ya, Eliya bekangulofanako. Umthimba waJesu waphiliswa emva kokuba wase ufile. Uthi usethuneni. Umthimba waJesu waphiliswa ngelivi laNkulunkulu. Futhi waguculwa simo kusuka kulofile umfanekiso lobanzako. Kuya kulovusiwe kulabafile. Indvodzana yaNkulunkulu lekhathi mulisiwe ngoba umprofeti wetihlabelelo telishumi nesithupa livesi lelishumi uma nifuna ukubhala phansi lelishumi nesithupa livesi lelishumi tathi angiyukushiya umphefumulo wakhe esihogweni kanjalo futhi angiyuvuma lo ngcwele wami abone kubola. Oh NkuluNkulu, lelo livi litofanele lifezeke. Lilivi laNkuluNkulu lihlanyele enhlitweni yakho uma ufuna kuya eluhlitweni. Uma nifuna kuba ngemaKristu elicobo, bekani lelivi leli. Njengoba ngikholwa ukuthi kwakungihezekeli, NkuluNkulu wathi thatha lo mbhalo logochwako futhi udle uqethe ukuthi umprofeti nelivi batofanana. Futhi sonke sethembiso ekhathi lapho sitofanele sithi bonakalise sona ngoba siyimbewu yaNkulunkulu yasekuqaleni. Ningavumeli siyazi lothite wetenkolo lofundzile ngaphandle lapha atame kulipompa liphumekini. Ningamvumele anifuthe ngaleyo science yenyama nekwati nemfundo. Kholwani uNkulunkulu. Abrahama akathathanga lucwaningo lwesayensi yelusuku lwakhe. Athi sengumdzala kakhulu ukuthi ngingaba nemntwana. Sengihamba ekhashane kakhulu ngento lokhu loko noma lolokunye. Kodwa wabitha noma nguyiphi indvo lebeyiphambene nelivi laNkulunkulu ngokungathi beyingakaphambani. Futhi akathayitelanga esethembisweni saNkulunkulu ngekungakholwa. Kodwa wacina amdumisa uNkulunkulu. Bekathi ukuthi uNkulunkulu beyakhona kwenda loko lebekakwethembisile. Oh madotsana lazulazulako akhubatwe tinthandzela talomhlaba bodzathe labazulazulako ukuthi tindzawo nemafashion alelive kunidonsile. Futhi tsathe lothandzekako ungangithatha njengalonga kabhadli enhloko lomdzala kodwa ngalelinye lalamalanga uma uhlangana naloko Lawrence Shakarian lahlangana nako ngalo lokunye kuhlwa. Wahlala kuleli kamelo leli naye kulendzawo le njengoba nathi uma uhlangana naloko uyothola ukuthi hayi mine kodwa lelivi leli liqinisile. Dedani kuletho titolo tekuhula tinwele letho titolo te fashion. Dedani kuletho tindvo uthi awubafundisi ngani tindvo letinkulu kuthi uba kanjani nguloku na nje qala ngabo ABC bakho sitawubese ke siyeda etibalweni tabongwaqa. Niyabona na nje qalani nifunze lekuyinkonzo yenu lebhadlile. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngebubele baNkulunkulu uthi ninikele umthimba wenu ube ngumnikelo lophilile longcwele futhi lowemukelekako kuNkulunkulu lekuyinkonzo yenu lebhadlile. Nina nje yendani inkonzo yenu lebhadlile. NkuluNkulu uthi akunakekela konke lokusele kwako. Niyabona kukhonza tindlo nje longathi khonza wena luqobo futhi utende akusiko yini akusiko yini kungaqondzi kuwesifazane kuthi hlubula timphahla futhi aphumele ngaphandle lapha futhi atiphathe kanjalo libe iBhayibheli likugceka na akusiko yini kungaqondzi kuwesilisa kuthi atiphonse empedeshweni lo njalo njengoba sinawo namuhla natho tonke letindlo leti lapha natho tonke letindlo leti tesemina netindlo letinjalo kube ngekwelucobo kuphambene nelivi laNkulunkulu na Nabona na dinzebe ta Isaya bengumuntu nje lojwayelekile lo tinzebe letingcolile wathi ngosi ngisemkhathini webantu labangcolile futhi nginetinzebe letingcolile maye kimi ngoba ngimbonile uNkulunkulu nengelosi iyehla inemlilo umlilo longcwele usuka ealtari yaNkulunkulu futhi wagucula simo setinzebe takhe kusuka etinzebeni temuntu lozulazulako kuya etinzebeni temprofeti letina isho kanje inkosi emandla aNkulunkulu lagucula simo Likulu nemashumi lamabili ebadwebi nebathangisi labadzadlana baloku bubenze kwebesifazane nalabo labadihlanganisa egamelweni lelisethulu futhi bavala iminyango labanye babo bethe nemfundo leyenele kuthi bangasayina emagama abo luchobo uNkulunkulu wabagugula simo besuka ekubeni badwebi kuya ekubeni badwebi bebantu kusuka ekubeni besilisa nebesifazane esitaladini kuya ekubeni ngulabangcwele baNkulunkulu labangafi emandla aNkulunkulu lagucula simo Paula lilunga lelibandla lenzawo iPresbyterian Methodist Baptist Pentecostal noma indlo letsite wehla ngesitaladi nemoya wakhe nomkhulu lophikisako kuye kuthi bekati kakhulu kuna noma ngumuphi wabo bekakhule ngaphansi kwaGamaliyeli lomunye wabothishela laba bendlula bonke lo bekakhona evene kwendekani endleleni yakhe leya edlase eDamaseko uthola sicuku sebantu lebesikholwa livi laNkulunkulu na endleleni yakhe endasi lapho washaya phansi futhi weva umlayeto futhi wamgucula simo kusuka ekubeni lilunga lelibandla nalo sonzako waba ngumprofeti waNkulunkulu lo wabhala livi laNkulunkulu eTestamentini lelisha kusuka ekubeni lilunga lelibandla kuya ekubeni ngulongcwele oh nganyethi lezulazulako asesime Ndvotsana lezulazulako mbewu lezulazulako lesuka endzaweni iye endzaweni kuloku khubateka lokhu jika manje ekuseni bantwana ngicela ningive njengomuntu lowetama kuma emkhatsini walabaphilako nalabafile kuphumele ngale eveni lapho usakada kuta khona nangabe nisachumekile wena lo zulazule endzaweni ngiyacela hlala nje umzuzu lo wengetiwe ngiyathi sesihambile sikhathi lapha eTucson noma ngiyaxolisa ePhoenix sekuyimizuzu lengemashumi lamabili ushaye insimbi yelishumi nakubili futhi ngibe nalabantu laba lapha konke kusa Nginisusile emsebentini weni netindlu. Kodwa buka mngani lo thanzekako. Ungahle ukweshelane naNkulunkulu inguna phakade. Ngiyacela ubuye manje ekuseni. Ngeke wabuya na. Kukhona indzawo emthonjeni.
In a manger long ago.
Emkhombeni katseni. Ngiyathi kunjalo impela. Luswane lwatalwa kusinzisa abantu esonweni sabo. Johane wambona elugwini liwundlu njalo njalo oh Kristu lobethelwe wase Calvary oh ngiyamthanda loyo muntu wase Galilee ngoba ungendele lokukhulu kakhulu uthethelele tonke tono tami wabeka umoya longwele ngekhathi oh ngiyamthanda loyo muntu wase Galilee Umthelisi waya kuyokhuleka ethempelini lapho ngalelinye ilanga wakhala ongihawukele wathethelelwa kuso sonke sono nekuthula lokujulile kwabekwa ngekhathi wathi wotani nibone lo muntu waseGalile kunjalo dishosha tendiwa tahamba timungulu tendiwa takhuluma lawo mandla akhulunywa ngeluthando etikwelwandle impumbuthe yendiwa yabona ngiyathi kwakungaba kuphela sihawuza loyo muntu waseGalile fanekisa lokho nalenkonzo namuhla lowe sifazane emthonjeni yena tonke tono takhe wamtshela kuthi bekanawo kanjani emathotha lasihlanu ngaleso sikhathi wathethelelwa sonke sono nekuthula lokujulile kwabekwa ngekhathi wamemeda wotani libone lo muntu wasegalile wesifazane angenda lokufanako uyifundzile enhlitiyo yakho manje kusene mvota uyifundzile enhlitiyo yakho oh mthelisi asikhuleke
oh I love that man from Galilee. From Galilee.
Oh, ngiyamthanda loyo muntu wasegalile. Ngoba ungendele lokukhulu kakhulu, uthethelele tonke tono tami, wabeka umoya longcwele ngekhathi. Oh, ngiyamthanda loyo muntu wasegalile. Ungeke wamthanda kanye nami manje ekuseni na. Oh, lophondlako, sonile sizulazulako lapha. Noma ngaphandle lapho la ungahle ube khona ungayemukela inkosi yami manje ekuseni na ilivi futhi livi lilethiwe kini ningeke namemukela manje ekuseni na ningathi phakamisa nje tandla tenu noma nime ngetinyawo tenu noma lokusithe futhi ukhuleke uthi ngifuna kumemukela khona manje mnakethu ngiyavuma ngifuna khona manje kumemukela Ungema ngetinyawo takho noma ngubani lobekafuna ukukhulekelwa futhi athi ngi akhulekelwe njalo ngisoni ngifuna uNkulunkulu akubusise mnumzane nomunye futhi na wonke umuntu ukukhulekani manje umzuzu nje oh kulomkhombe kathene kwakusencuzumushweni niyathi umhlaba wawunjalo futhi ngiyathi kunjalo impela luswane loluncane lwatalwa usinzisa abantu etonweni tabo Ngesikhathi Johane ambona elugwini beka ngulelo wundlu njalo njalo lofanako namuhla oh unguKristu lobethelwe waseCalvary ningeke namthanda namuhla ngayo yonke inhlitiyo yenu kuze nitohamba niphume kulesimo lesi selive lenihleti kusona nine besifazane nine besilisa oh nihlalele ini lapha sonke lesikhathi lesina uyakhombisa ukuthi kunendlo letsite phansi kuwe kunendlo letsite lapho lelambako naleyo mako Beningeke nihlale lapha lamahora lamabili noma lamathathu nihlethi kulesakhiwo kanje ikhona indlo letsite ningeke nayinaka kanje namuhla na akuthi emafashion nescience nato tonke izinto delive tendlule emcondweni wenu khona manje mnakethu lothandzekako noma dzathe lothandzekako emabandla ayahlangana divele tinkulu tiyehlukana Israel uyaphaphama letibonakaliso baprofeti labatisho ngaphambili insuku tebetive tibaliwe ngekwesaba lokukhulu lokuvimbelako buyani obahlakateki niye kubakini lusuku lokuhlengwa selusedvute tinhlitiyo tebantu tehlulwa kwesaba Gwaliswani ngamoya lungisani nesule tibane tenu bukani etulu kuhlengwa kwenu sekusedude baprofeti bemanga baqamba emanga liqiniso laNkuluNkulu bayaliphika kuthi Jesu Kristu unguNkulunkulu wethu manje lokho kuliqiniso niyakwathi lokho sonke lolusuku lesiluphilako Gotha wathi kutawuba kukhanya cishe nesikhathi sakusihlwa indlela leya enkhatimulweni impela nitoyithola ngulolo suku lesiphila kulo khona manje ukukhanya kutokhanya kusihlwa nje lapho bumnyama bungena sikhathi sekukhanya kwekuhwalala inkhanyeti yekuhlwa ukukhanya kwekuhwalala nenkhanyeti yekuhlwa futhi emva kwaloko bumnyama kwangathi kungeke kwabakhona kutsabuka kwekuvalelisa uma ekugcineni sengigibele Ngoba konke lokungaphandle ngumkhawulo wesikhathi nemkhathi welizulu netikhukhula ngingithwala ngiye khashane kodwa ngifuna kubona umshayeli wami buso nebuso uma sengece umvalo ungangitshela ingetibalo letililako kuthi kuphila kuliphupho lelingenalutho nje nemphefumulo ufile lowetelako netinto atisiko loko letibonakala tingiko ya kuphila kuyaphatheka Uthi kuphila kusiqiniseko uthi lithuna alisiwa umgomo wako ngoba uluthuli ubuyela elithulini kwakungakakhulunywa ngemphefumulo Dimbilo tebantu labakhulu tonke siyasikhumbuta uthi singakwenda kuphila kwethu kuphakame kakhulu futhi kwehlukana sikushiya emva kwethu inyathelo etihlabathini tesikhathi inyathelo kuthi mhlawumbe lomunye sisantshweza etikwalolukhulu lwempilo lolunesizotha umnakethu lobhungukile lophihlikelwe ngumkhumbi ekuboneni uyothintseka futhi asisukumeke futhi senda ngenhlitiyo nganoma ngikuphi kuphikisana ungafani netimungulu tinkomo letichutshwako bani lichawe embangweni nkulunkulu othandzekako sebakho ngibone emadoda lamabili ema ngetinyawo tawo babe ngiyakhuleka nkulunkulu kuthi utowathatha manje afuna kuba ngemadodzana akho avukile ekungatini kwekuphila la kuphilile futhi manje afuna kuba kabusha avuselelwe ngempapatiso womoya loyingcwele etikwaleyo mbewu lehlanyelwe etinhlitiyweni tawo kulolu suku nkulunkulu lophakathi mdali wetinto tonke lowenda livi lakho futhi ngikholwa kuthi bewuwathi kuthi la madoda abetokwenda lokhu manje ekuseni ngiyakhuleka nkosi kuthi utonisela lelo livi imini nebusuku futhi ungawavumeli sathane akusiphule etandleni takho kwangathi kungaba sihlahla lokuyothi ngaletinye tikhathi eparadesi yankulunkulu uma konke sekubuyiselwa emuva futhi ngoba livi lakho lingeke lehluleke liyoba khona futhi ngoba lelive futhi akuyuba ngulolu hlobo lolu lwempucuko kule live lelitako athi yuba khona timoto noma lutho loko isayensi leke yakwenda athi yuba khona tindlo letinje kule live lelitako kodwa kutoba ngumfanekiso wankulunkulu luchobo wempucuko layo imbisa ekubuseni lokuyingathi mungulo ngoba kule mpucuko kunekugula kufa lusizi emathuna nekweswela kodwa kuloyo mbuso lotako akukho kufa akukho sizi akukho kugula akukho kuguga oh nkulunkulu kuyoba kusha konke lapho empucukweni yakho nkulunkulu siguqule simo namuhla ngemandla akho ngekwendiwa ibe yisha ingcondo yethu kuphenduka etimfeni letiyimisuka lemincane yalelive manje siye evini lankulunkulu futhi kwangathi sinentiwa basha ngemandla ankulunkulu laguqula simo etikwembewu lesenhlitweni yethu kuthi siyakholwa siye ekubeni didalwa letibitwa ngemadodzana nemathothakati ankulunkulu lona ngumkhuleko wami kuwe babe ngalabantu egameni la Jesu amen manje kini nine leningaphandle ekusakatweni noma kuphi lani khona ngifuna nemukele Kristu ngaphandle lapho njengemsinzisi wenu loconzene nani futhi nicwaliswe ngemoya wakhe lamavi lelishitiwo manje ekuseni kwangathi angawela enhlitweni yenu futhi kwangathi lapho ningemukela Jesu futhi nibuke impilo yenu futhi nibone ukuthi niphilani kamuva futhi nithathe lelihluto lendvodza lecabanga ngako lapha uthi bona wenta indvo letsite lephambene nalelivi suka kuyo ngaloku khulu kushesha niyabona na ngoba kunelihluto leligcina kufa ukhashane nani lelo livi laNkuluNkulu emave akhe akuphila futhi ayokugcina usukile ekufeni nine bantfu lapha manje loseholeni lelikhulu Ngibe nani lapha sikhathi lesithe ngiyanibonga ngekuba khona kwenu ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu angeke avumele lembewu ife ngiyethemba anicabanga ukuthi ngime lapha ukuthi nje ngisho letinto leti ukuthi ngehluke ngikusho ngenxa yeluthando futhi ngathi ukuthi usengesikhathi ngisengilofako njengoba nginjalo manje ngisona sikhathi kuphela lengiyoke ngikhone ngaso kushumayela kubantu futhi ngiyamthanda Jesu Kristu ungumsindisi wami Uthi kumbulani bengiyoba ngaphandle lapho esitaladini kube bekukade kungesiko ngaye bengiyoba ngaphandle lapho bonke batali bami bonke abantu bakithi bebadoni kodwa uNkulunkulu ngemandla akhe laguqula simo ngiyathi ende sidala lesehlukile ngami futhi ngingawancoma kini ukuthi mahle futhi ayogcinana emahoreni enkathathu ngisho nasekufeni eminyango awunakwesaba akukho lutho lo lungasehlukanisa neluthando lwaNkulunkulu loluku Kristu kwangathi uNkulunkulu anganibusisa ngamunye ngamunye wenu futhi aniphe kuphila lokuphakathi bangakhe ekhathi lapha longenayo imbewu yaNkulunkulu umbhaphathiso womoya longcwele na ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi ngikhumbule emnakethu Branham ukuthi ngitomukela lo moya loyingcwele manje thatha livi ulifake enhlitweni yakho yakho futhi ulikholwe manje uma ungatibuka wenyuke futhi ubuke esibukweni futhi ungabona lapho ukhona niyabona ungathi wena uthi yebo ke angasiphakamisa isandla sami ngoba ngikholwa ukuthi nginawo dibuke esibukweni khona ke uyabona ukuthi hloboluni lwemoya lolukudukisako niyabona ngucabanga lokudukisiwe kukhona indlela lebukeka inhle kumuntu kodwa kuphela kwayo ukuthi indlela tekufa ngabe kuliciniso lokona Endase phambanweni lapho umsindisi wami wafa khona. Endase lapho ngakhalela kudlandwa esonweni. Olapho enhlitweni yami ingadi yabhocwa khona. Ludumo phalani emehlo enu nje umzuzu manje futhi nimhlabelele lokho asiphakamise tandla tethu nje ludumo egameni lakhe ligama lakhe leligugu ludumo egameni lakhe Lapho enhlitweni yami ingadi yabhocwa khona ludumo kulakhe ngifuna nini emaKristu nichawulane losinzisiwe ngisindisiwe ngalokumangalisa kakhulu esonweni Jesu, hlala kamnanzi kakhulu ngekhathi. Lapho esiphambanweni lapho angifaka khona. Ludumo egameni lakhe. Ludumo egameni lakhe. Ligama leligugu ludumo egameni lakhe olapho enhlitweni yami ingadi yabhocwa khona ludumo egameni lakhe Ingadi inesakhi sempilo sekuphila kuyo niyathi lokhu kubhekiswe kulabo longamadi owothaglomthombo loqebe kakhulu futhi lomnanzi phosa umphefumulo wakho lohluphekile etinyaweni temsindisi obhukusha namuhla futhi upheleliswe Ludumo egameni lakhe Ludumo Asikhothamise tinhloko tethu manje njengoba silihlabela Ludumo egameni lakhe Lapho enhlitweni yami ingadi yabhocwa khona Ludumo egameni lakhe Niyamthanda na Paula wathi ngiyohlabela emoyeni ngiyokhonda ngisemoyeni asilihlabele phansi ngempela futhi netandla tethu tiphakeme Niyathi inkathato yako thine bantu bePentecostal Silahlekelwe injabulo yethu, silahlekelwe nayimizwa yethu. Njengoba Billy Graham asho ngalo lobunye busuku, labo bashumayeli bokhololo babhekiswe emuva, behlela eningizimu bashaya tandla tabo, futhi bashaya phansi nasetulu ngetinyawo tabo emhlabathini, futhi bagcoba-gcoba bebanendlo letside lebebayijabulela. Yebo-ke ya, nginendlo letside lengijabule ngayo. Niyabona na, ya. Silahlekelwe imizwa yethu manje asiphakamise tandla tethu nje ungakhathatheki ngalethi nyembeti angeke tilimade lutho niyabona loko akulimadi loyo lophuma ahlanyela ngethi nyembeti ngekungangabati uyobuya futhi aletha tinyanza letiligugu kulungile ludumo egameni lakhe kamala leligugu ludumo egameni lakhe Lapho enhlitweni yami ingadi yabhocwa khona Ludumo egameni lakhe Ludumo kulakhe Oh Nkulunkulu akadunyiswe Nkulunkulu Udume gameni lakhe. Gcwilisa imbewu unkosi enhlitiyweni. Enhlitiyweni yami ingadi yabhocwa khona. Udume gameni lakhe.